Ngiyabonga mfowethu Borders. Ningahlala phansi lokho ngikuthatha njengenhlanhla enkulu kulobu busuku ukuba sendlini kaNkulunkulu ukukhonzisa abantwana bakhe abagulayo. Futhi siyaxolisa ukuthi asinayo indawo ekahle yokuhlala nina njengoba sikhuphuka ngesitaladi bekukhona izimoto ezintathu noma ezine ezihamba bese kuthi-ke siza ngapha. Futhi bekukhona umugqa wabantu besuka endlini yokukhonzela bebengenayo indawo yokungena. Futhi mhlawumbe ngesonto elizayo uma sizozama kanzima, mhlawumbe besingathola ihholo elikhulu lobusuku bokuvala ezansi lapha, futhi besingangenisa wonke umuntu. Lapho unesixuku esiminyene kufika endaweni lapho kwenza khona abantu bethuke, futhi lapho uthola izethameli zethukile, umoya ongcwele awukwazi ukusebenza. Ufanele uze kuNkulunkulu njengenhlonipho yokuzithoba ngokuthula ukholwa ngaphandle kokuphazamiseka, bese kuba ngumoya ongcwele kulula kakhulu kuwo ukusebenzana nathi. Impela sibe nesikhathi sibangalisayo kuleli viki lapha ebandleni. Kade ngikhuluma ngezinkonzo ngezindaba zika-Abrahama ngakha ukukholwa kwalobu busuku okwenkonzo yokuphulukisa. Siphendule le ngxenye yenkonzo ukuba sikhulekele abagulayo. Manje ngithanda ukuba wonke umuntu athole ukubambelela kahle impela ezwini likaNkulunkulu kuqala, ngoba ukuphulukisa kungokukaNkulunkulu kusekubuyisaneni. Uma ukubuyisana okudala kwaveza ukuphulukisa, lokho ngokubuyisana okungcono kakhulu kusobala bekungaba nokuphulukiswa kukho. Nebhayibheli lathi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, nangemivimbo yayo siphulukisiwe thina. Manje ukuphulukisa akulele esidalweni esingumuntu. Manje ukuphulukisa yisibusiso sokuhlenga sikaNkulunkulu esesivele sithengelwe wena eCalvary. Insindiso ayisiyo nhlobo into ethize eyenzekayo kulobu busuku. Insindiso yakho yathengelwa wena eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyedlula ngenkathi uKristu efela wena eCalvary. Yena yilapho insindiso yakho yathengwa khona. Manje ufanele ukwemukele kube udaba lwakho oluqondene nawe. Wena uthi ngiyisoni noKristu wangifela futhi ngiyilowo amfelayo. Ngakho-ke kulobu busuku ngiza phezu kwezisekelo zegazi elichithiwe futhi ngemukela insindiso yami. Ngazi ukuthi akukho engingakwenza phakathi kwami uqobo, futhi ngibethemba ngokuphelele nangokugcwele kulobu busuku, futhi ngikholwa ukuthi uyangisindisa ngokwesithembiso sakhe. Khona-ke usindisiwe. Akunandaba noma unomuzwa noma ungenawo umuzwa, usindiswa ngokukholwa emsebenzini osuqediwe eCalvary. Manje leyo yindlela efanayo ophulukiswa ngayo lapho wena. Manje wena uthi, awu manje-ke bengingeke ngidingeke ngisho ngize ebandleni ukuba ngisindiswe. Iqiniso lelo, noma ikuphi lapho ohlangabezana khona nezidingakalo zikaNkulunkulu, yilapho osindiswe khona. Noma ikuphi lapho ohlangabezana khona nezidingakalo zikaNkulunkulu, yilapho ophulukiswa khona. Manje uNkulunkulu angewuguqule umbono wakhe ngezinto. Sikusho njalo njalo lokho ukuthi okwethu sisekela ukukholwa kwethu ngesizotha phezu kwezwi lenkosi. Ngokuba lapho uNkulunkulu esho noma yini angeke ayihoxise. UNkulunkulu ungongenasiphelo, zonke izinqumo ziphelele. Futhi manje uma enza isinqumo sakhe lapha futhi siphelele, manje angeke enze isinqumo esiphelele ngokwengeziwe komunye unyaka. Uzofanele enze isinqumo esifanayo, ngoba uma enzile ubeyosilalelwa yilokho ayenakho kulesi. Futhi uma enze isinqumo esingalungile lapho, awu manje-ke uma enze isinqumo esehlukile njalo lapha kunoma enza lapha, khona-ke wenza isingalungile lapha. Futhi uma enze okungalungile, khona-ke wayengeke abe nguNkulunkulu. Niyabo? Ngakho nifanele nikhumbule lapho inkosi isho noma yini kuyoba yilokho impela okuyoba yikho. Futhi manje wena qobo lwakho, manje izikhathi eziningi ngibone abantu bebamba ngqi ekukholweni futhi bazame ukufinyelela kukho. Izikhathi eziningi abantu bavele badlule esicongweni sakho. Ukukholwa kulula kakhulu. Kungukuthi nje eBhayibhelini niqaphelile ukuthi babhetha ngani igazi na? Kwakuyihisophi, awu ihisophi nje ukhule olujwayelekile nasezansi eGibhithe kanti futhi enhle iPalestine ilithola likhule nxa zonke emifantwini yezindlu zokulala kanjalo njalo khona impela emhlabathini elincanyana nje eliluhlaza satshana elimise okwamakhona amathathu iqabunga elimise okwedayimane linembali encane kulo ubunga licoshe noma yikuphi nje kwakuyihisophi yilokho ababebheca ngakho igazi ekhothamo lomnyango ihisophi futhi isizathu bakwenza kwabalukhula ngoba kumele ukukholwa ulibheca kanjani igazi na ngokukholwa hayi into ethize kulo kodwa nje ukukholwa kwejwayelekile njengoba unakho yileyo ndlela obheca ngayo igazi njengokuthi wena uthi ngizophuma ukuba ngingene emotweni yami ngiye ekhaya wazi kanjani ukuthi uyakwenza na uqinisekile ngalokho ucishe impela uqiniseke ngakho kodwa uyakholwa ukuthi uqinisekile khona-ke qhubeka nje wenza futhi uyaqhubeka yileyo ndlela efanayo ukuphulukisa okuyiyo kholwa nje enkosini ujesu kristu bemukele njengomphulukisi wakho phezu kwezisekelo zegazi lakhe elichithiwe ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zakho ngemivimbo yayo waphulukiswa hhayi ukuthi bazophulukiswa kodwa seba inkathi edlule senivele niphulukisiwe ngemivimbo yakhe ngicabanga ukuthi leyo yinto emangalisa kakhulu ngemivimbo yakhe sa enkathini edlule siphulukisiwe manje umnumzane Robert umnumzane Tommy Osborne umnumzane A.A. Allen oh abaningi kakhulu babazalwane ensimini onenkonzo yokubeka izandla phezu kwabagulayo nokubakhulekela futhi yilapho engitshela khona ukuhlehla awukhulekeli ngokwenele manje labo bazalwane abangamakristu ngikholwa ukuthi banenkonzo evela kuNkulunkulu futhi manje bakhulekela amakhulu namakhulu busuku manje lokho mhlawumbe manje ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi benza lokho uNkulunkulu abatshele ukuba bakwenze leyo yinkonzo yabo manje kodwa uma nje nizongibekezelela umzuzwana ngikholwa ukuthi kukhona indlela ephakeme yokufinyelela kuKristu kunokubeka izandla ngoba uma niqaphela isiguli singasho lokhu umfowethu sibanibani ubeke izandla phezu kwami ngiwezwile amandla kaNkulunkulu eza ngezandla zakhe yabo lokho kufaka indoda kukho futhi yabo kodwa lelo kwakuyisiko lamajoda uma niqaphela umpristi omncane wathi woza ubeke izandla zakho phezu kwendodakazi yami uJayiro futhi izophila manje lokho wayengumjuda kodwa umroma wezizwe wathi angifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami khuluma izwi nje futhi inceku yami izophila niyabona lapho lokho kukholwa komroma wabeka ujesu waqhubeka ukuba athi ngingumuntu ophansi kwegunya wayeyinduna yekhulu okusho ukuthi wayengaphansi kwekhulu amadoda ayikhulu ebuthweni lamaroma wathi nxa ngithi kulona hamba uyahamba nalona woza uyeza wayazi ukuthi yonke into yayingaphansi kwesikhundla sakhe nokusilawula kwakufanele kumlalele wathini khona-ke ngenkathi evuma uKristu kulokho na yisho kuwami washo lokhu unamandla phezu kwanoma yini phezu kwanoma yikuphi ukugula khuluma izwi nje wathini uJesu ngalokho na waphenduka futhi wamhlonipha ngempela lowo mroma wathi angizange ngikubone ukukholwa okunjalo kwa-israyeli niyabo ungezi ubeke izandla zakho khuluma izwi nje manje yilapho esizama khona ukuthola abantu ukuba bakholwe ukuthi akusiso isidalwa esithize singumuntu inkosi yakho uJesu Kristu kuyilokho akwenzela khona manje into enkulu ebonakala yenzeka namhlanje kubantu ukuthi bazama ukucabanga ukuthi sikhonza uhlobo oluthile lukankulunkulu womlando noma wayengumphulukisi omkhulu ngosukulu lodwa noma wayengomkhulu ngosukulu lodwa kodwa namhlanje yinkumbulo udaba lomlando lokho akulungile ibhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade futhi uyaphila uma esaphila futhi uma esaphila uzofanele afane emvelweni ofanayo emandleni ofanayo ngesimo sokuziphatha ungujesu ofanayo amaheberu 13:8 onguye izolo namuhla naphakade uma bekukhona noma yiyiphi indlela ebengingayenza awu khona-ke angisuyo dokotela angazi lutho ngomuthi noma ukuhlinza ngiyahlonipha futhi ngiyakholelwa emthini nasekuhlinzeni ngikholwa ukuthi kuyizibusiso ezithunyelwe nguNkulunkulu kithi kodwa ngezinye izikhathi sifika endaweni lapho kungaphezu kwalokho isayensi yethu yezokwelapha engakuphatha khona-ke lapho sekufika kulokho ngiyacabanga esikhundleni sokuyeka ukuqhubeka futhi sife sinelungelo lokuza enyangeni enkulu uma udokotela wakho wendawo engenako ukusiza unelungelo lokuya kudokotela ogogodela isifo futhi uma udokotela ogogodela isifo engenako ukusiza khona ke asiye kudokotela ogogodela isifo wodokotela abagogodela isifo uJesu ingakho ngilapha hayi ukuthatha isiguli sikadokotela kodwa ukukhulekela isiguli sikadokotela umntwana kaNkulunkulu nomngane wami ingakho ngilapha manje umuthi awuphulukisi zonke siyakwazi lokho akukho umuthi ozisho ukuthi uyaphulukisa odokotela abakusho lokho umuthi ulosizo emvelweni uNkulunkulu ngumphulukisi akukaze kube khona noma ubani ophulukiswe ngomuthi ungeke wakwenza ukuphulukisa kungukwakhiwa kwezicubu futhi akukho lutho oluyokwakha isicubu ngaphandle kokuphila kuthuthukise izicubu manje singabale kukhulu senze izinto kakhulu ngokuhlela ithambo kodwa manje lokho akuliphulukisa ithambo kulibuyisela emuva nje ubuze uNkulunkulu aliphulukise into ethize izofanele ikhiqize calcium kanjalo njalo ukuphulukisa lelo thambo manje udokotela ngokwakho enifanele nikwenze ngokuya kudokotela futhi nimenze alihlele kodwa uma uNkulunkulu engaliphulukisi alisoze laphulukiswa nezinyo elibi udokotela angalikhipha kodwa akakwazi ukuphulukisa ingoxe nesicubu asidabulile angahle asuse iappendix noma isimile ohlangothini lwakho noma ukutheza kodwa angeke aphulukise indawo lapho ephuma khona angasusa kodwa angeke aphulukise umuthi awuphulukisi akukho umuthi ophulukisayo uvele nje kalula ugcine kuhlanzekile ngenkathi uNkulunkulu ephulukisa futhi sifanele sikugcine lokho engqondweni futhi manje kulobobosoko njengoba sisondela kuye ngokuphulukiswa manje ngithanda ukubuza lento eyodwa uma bangaka abantu phakathi lapha ongaphakamisa isandla sakho kulokhu ukuthi uyakholwa ukuthi umbhalo uyasho kumaHebheru 13:2 ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade na ngiyabonga khona-ke uma ukukholwa lokho uma umbhalo usho lokho khona-ke ufanele ukhumbule ukuthi lokho umbhalo okushoyo kuyiqiniso manje uJesu washo ngenkathi lapha emhlabeni ukuthi akenzanga noma yimuphi wemisebenzi qobo lwakhe sonke siyakwazi lokho wathi akumina owenza imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi lelo yiqiniso akunjalo na futhi kuJohane kwesihlanu ishumi nesishiyagalolunye wabuzwa ngokudabula ichibi lapho kwakukhona izinkulungwane zabantu izinyonga izimpuputhi izishosha nabashwabeneyo futhi wafumane umuntu elele ohlakeni futhi wayazi ukuthi wayekade ekuleso simo iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili futhi wamphiliza futhi wasuka wahamba futhi washiya leso sixuku sabantu silele lapho futhi wabuzwa ngicabanga ukuthi ukuba ubesemzimbeni wenyama ihamba phakathi kwethu kulobobosuku bengenza into efanayo ubeyobuzwa futhi ngabaphathi bethu futhi washo lamazwi manje kuphawule enhliziyweni yakho ngiqinisile ngethekini indodana engenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise ekwenza lokho indodana iyakwenza manje bangake owaziyo ukuthi lelo iqiniso langokomphalo na khona-ke uJesu akazange enze noma yiziphi izimangaliso uNkulunkulu waze wamkhombisa ngombono ukuthi enzeni kuqala uma kungenjalo khona-ke washo into ethize eyayingenjalo nalokho kwenza imibhalo ibe yiphutha manje-ke sikuphi na niyabo akazange nje akwenze noma phi akukho umprofethi ongakaze akwenze noma phi benza kuphela njengoba uNkulunkulu abatshela futhi wabakhombisa ukuthi benzeni manje ngenkathi uJesu esemhlabeni wazimemezela yena uqobo ukuthi ungumesiya noJohane wamemezela ukuthi kwakukhona isibonakaliso sobumesiya esimlandelayo netestamente elidala lasho ukuthi kuyoba khona isibonakaliso sobumesiya futhi wafakazisa leso sibonakaliso sobumesiya kubantu ukuthi wayengumesiya ukuthi babekwazi kanjani kwakungokuthi wayenguNkulunkulu umprofethi uMose lowo ababemlandela ndele wathi inkosi uNkulunkulu wethu iyakuvusa umprofethi njengami siyakwazi lokho futhi phakathi kwamaJuda namaSamaria wakhombisa lesi sibonakaliso kusobala akazange phakathi kwabezizwe ngoba sasingabahedeni ngalezo zinsuku abantu bakithi abezizwe amaRoma besingabheke uMesiya futhi uMesiya ubonakala kuphela kulabo abambekile yileyo indlela labo abamlindeleyo uzobonakala okwesibili ngakho kuzosifanele ngempela kulobu busuku ukuba simlindele futhi simbhekile ukuze singakugeji lapho efika. Manje uJesu ngaphambi kokumuka ngicaphuna lemibhalo ngaphambi kokuba ngishaye umlayezo wami. UJesu ngaphambi kokushiya umhlaba wathi kusezikhashana izwe lingabe lisangibona. Manje izwe lapho igama elithi cosmos elichaza ukuthi uhlelo lezwe, niyabo izwe ngeke lisangibona, nokho niyongibona nina lelo yibandla. Ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje sonke siyazi ukuthi umbhalo uyakusho lokho. Manje khona ke lokho kwenza uJesu abe nguye izolo naphakade. Manje bhekisisani imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza neminingi. Manje ngiyazi iKing James ithi okukhulu, kodwa uma uthola emphatic dialogue akekho owayengenza okukhulu, wavusa abafileyo, wamisa imvelo kakhulu, ngoba ngalo nkathi uNkulunkulu wayekho umuntu oyedwa, uKristu Jesu. Ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kwakuhlala kuye, kusho umbhalo. UTimothe wokuqala isithathu ishumi lesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni. Wayebizwa ngo-Imanueli, wayekho umuntu oyedwa kuphela, kodwa yena ngenkathi yena lo muntu oyedwa eyindodana kaNkulunkulu wanikela ngokuphila ake ukungcwelisa ibandla lakhe ukuze abuye esimweni sikaMoya Ongcwele futhi abe sebandleni lakhe emhlabeni wonke. Imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza uhlobo olufanayo eminingi kunalo niyakuyenza, ngokuba mina ngiya kubaba wami ukuze akwazi ukubuyela emuva esimweni sikaMoya Ongcwele futhi abe sebandleni lakhe emhlabeni wonke. Kusekuvumeni kwami kulobu busuku ukuthi uJesu Kristu uyaphila futhi akafile, uphile ebandleni lakhe, nakuba iziningi zezivumo zethu zimphoqe ngaphandle njengeBhayibheli. Sibona onyakeni webandla laseLaodikeya, unyaka webandla wokugcina okungunyaka wePentecostal esikuwo manje. UJesu wayemile ekhishelwe ngaphandle kwebandla lakhe engqongqothe eminyango ezama ukubuyela ngaphakathi. Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibalaye ezama uma noma yimuphi umuntu eyovula ngizongena futhi ngidle naye. Manje phezu kwalokhu ukuvuma ukuthi uma singabona kulobu busuku kulesi sakhiwo ukuthi uJesu saphila futhi angafakazisa ngale kwethunzi lokungabaza ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu esimweni sikaMoya Ongcwele ukulendlu ngqo. Khona-ke uma enguye izolo namuhla naphakade uzokwenza ngokufanayo njengoba enzile izolo namuhla naphakade. Ububele bakhe nothando kuzofana. Futhi kwakusekelwe phezu kwezisekelo zokuthi uma ningakholwa ngingakwenza, ngenza njengoba ubaba engibonisa. Njengowesifazane wathinta ingubo yakhe waphuma amandla, waqalaza phezu kwezijameli waze wathola owesifazane owamthintayo. Wathi wamtshela ngomopho wakhe, wase unqamukile ngenxa yokuthi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile. Niyaliqaphela lelo gama elithi sindisiwe na? Kucinge lokho ebhayibhelini futhi ubone ukuthi akusilo yini igama lesiGreki elifanayo ngaso sonke isikhathi. Sozo kusho ukuthi usindiswe ngokwenyama noma usindiswe ngokomoya, okukodwa kuyasebenza. Kuhunyushwe into efanayo izikhathi zombili esigrekini. Sozo ukukholwa kwakho kukusindisile, kukusindisile kukuphi na? Isono kukusindisile kukuphi na? Umopho ukukholwa kwakho kukusindisile, futhi konke kusekeleke phezu kokukholwa. Manje sitshela ukuthi ngenkathi uJesu lapha futhi wakhombisa ukuthi yena uqobo wayengumesiya, kwakukhona abaningi babo abangakukholwanga futhi babefuna ukumbeka esigabeni njengombhuli, uBelzebule, udeveli owayenza umsebenzi kaNkulunkulu. Noma imuphi kini uyakukhumbula lokho eBhayibhelini na? Kulungile, uJesu wathi ngiyanithethelela ngalokho, kodwa nxa uMoya Ongcwele efika ukuzokwenza into efanayo, ukukhuluma ngokumelana nawo akusoze kwathethelelwa kulelizwe noma nasezweni elizayo. Futhi wethembisa unyaka wabezizwe ekuvalweni konyaka wabezizwe kwakuyoba uhlobo olufanayo lwesibonakaliso sobumesiya, njengoba unyaka wamaJuda wawuvala, njengoba unyaka wamaSamariya wawuvala. Izigaba ezintathu zabantu, abantu bakaHamu, uShemu noJafete, futhi ekupheleni konyaka wabezizwe umaleyo kuyindlela azifakazela ngayo yena uqobo ukuthi ungumesiya, kuze kube sekupheleni kweJen, ekuvaleni kwamaJuda nokuvalwa kwamaSamariya. Khona-ke kuzofanele enze ngendlela efanayo kobezizwe uma sidlule nje sayenzeni yezenkolo khona ke wazimemelanga kungesikho yena uqobo ngokuzifakazela yena uqobo mesiya kubonga ngendlela akwenza ngayo futhi masingabi naso lezo sibonakalise sifanayo kodwa uma nizobekezela ngokusondela manje lalelani kini kulezi zihlalo nezinhlaka uma nizobhekisisa manje Manje angazifakazela kuphela yena uqobo ukuthi uyaphila kodwa mayilana nokuphulukiswa kwakho kungumkhiqizo osuqediwe kuba ubemi lapha kulobubuso kegqokele esuda angipha yona bengeka kuphulukise uma ufika futhi wamncenga futhi wamnxusa ukuba akakwazi ukwenza lokho asevele ukwenzile ukushiyele kuwe ezisekelweni zokukholwa kwakho angeke akusindise ngendlela engeyakho intando yakho uqobo ungonelungelo lokuzikhethela ungakwenqaba noma ungakwemukela ngiqonde kokucacile manje na angeke akuphulukise ngaphandle kwentando yakho angeke akusindise ngaphandle kwentando yakho kodwa angazazisa yena uqobo ezithembisweni zakhe khona ke ukwemukela phezu kwalezo zisekelo bangaki okuqondayo manje na manje asikhothamisa abakhanda ethu khona ke njengoba sikhuleka Baba onomusa kakhulu nongcwele owabuyisa futhi kwabafileyo inkosi yethu ebusisiweyo futhi umethule kithi njengomphristi omkhulu ephilela njalo kunxusela phezulu kokuvuma kwethu ngalokho asenzele khona ehlezi kulobu busuku esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu isandla sokunene somkhulu umphristi omkhulu onokuzwelana lobuthakathaka bethu sisondela ebungcweleni bakho kulobu busuku inkosi nesihlalo sakho sobukhosi somusa ngegama lakhe elenele konke asipha lona celani ubaba noma yini egameni lami ngiyokwenza Manje baba osezulwini baningi obelindile kuleli viki ehlezi esakhiweni elindele lobu busuku ukuba bufike
They say that hundreds has been turned from the building.
Bata makhulu ajikisiwe esakhiweni baba uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzozenza ucace kakhulu kulabo bantu ukuthi akuzu kuba khona oyedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwethu
Oh great Holy Spirit
Wo moyo ngcwele mkhulu ngibona ihora esiphila kulo amathunzi ayehla ukuphela sekuseduze futhi uNkulunkulu ngikholekela ukuthi uzomvumela asoke zonke izinhliziyo asuse konke ukungakholwa nalo lonke ithunzi lokungabaza futhi sikhulekela ukuthi uzozibonakalisa yena uqobo ngokusobala kakhulu phakathi kwethu kulobu busuku ukuthi akayikuba khona yedwa umuntu omncane noma omdala kodwa ozobona ukuthi kulapha futhi kwangathi bangamsingatha njengomsindisi wabo nanjengomphulukisi wabo kwangathi abangasindisiwe bangasindiswa futhi kwangathi abagulayo bangaphulukiswa nalabo abahlezi ezindaweni zamathunzi okufa kwangathi ukukhanya okukhulu kungageleza phezu kwabo kwangathi bangavuka futhi baye ekhaya futhi baphile ukuze inkazimulo kaNkulunkulu yaziwe ogwini lwasentshonalanga ukuze kushiwo kubantwana babo nabathandiweyo babo nabo macala onke ukuthi uJesu saphila Manje baba siyafundiswa iBhayibhelini ukuthi ngelinye ilanga usuku emva kokuvuka noma usuku olufanayo ukuthi ngokukhona omunye wabafundi bakhe ogama lakhe lalinguKleophase futhi yena nomngane wakhe babehamba beya emzini othiwa iEmmaus benengekile futhi wayebuyela emuva baningi kulobu busuku abakuleso simo ucabanga ukuthi ibandla lehlulekile futhi lehlulekile kodwa wena awehlulekile futhi emgwaqeni nakho kufika oyedwa iphuma eceleni komgwaqo futhi uqala ukukhuluma nabo futhi ebachazele imibhalo ngenkathi ebuza ukudabuka kwabo nokwehlulwa kwabo wenza sengathi uyodlula kodwa bamcindezela ukuba ngene ngenkathi esenabo bengaphakathi futhi wavala umnyango khona ke wenza into ethize njengoba nje enza ngaphambi kokubethelwa kwakhe futhi masinyane bazi ukuthi kwakunguye wanyamalala emehlweni abo ngomnyango othile ongemuva ndawo benezinhliziyo ezilula nezinyawo ezilula bagijima ngokushesha babuyela eJerusalema betshela abantu ukuthi ngempela uJesu wayesaphila futhi bakhuluma bodwa futhi bathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na baba ngikhulekela ukuthi uzomvumela aphume kulezi zikhala zezihlalo kulobu busuku angene kuyo yonke inhliziyo ekhuluma nathi emizweni ezwini imbalo elandelayo bese ke ezikhombisa yena uqobo. Kwangathi yangama kulomsamo phakathi kwethu kulobu busuku futhi yazikhombisa yena uqobo ukuthi unguJesu ofanayo. Khona ke kwangathi abagulayo bangaphuthuma ekhaya ngokushesha bethi izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu lapho izwi liphuma na. Bekuxakile kodwa into ethize ilikhuluma nami ngaso sonke isikhathi. Siphe khona baba futhi sizokudumisa ngakho inqobo nje uma sisaphila futhi sikukhumbule njalo. Ngoba sikucela ngobuqotho egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje okwemizuzu embalwa nje ngithanda nje ukunakisa uMathewu ongcwele weshumi nane amashumi amabili nesikhombisa.
Jesus spake unto them, saying, Be of a good courage.
Yepha uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi yimani isibindi yimina ningesabi. Kufanele ukuthi kwase ukuthi akube yisikhathi sokushona kwelanga. Kwakukade kuwusuku olubi kabi. Kwakukhona izinkulungwane zabantu ezazibuthene ngapha nangapha kodwa umdobi omkhulu nowakhe omkhulu umhlane oqatha nemisipha. Wayesunduza isikebhe sincane ezingwini ezinesihlabathi zechibi babewela beyalwe yinkosi yabo ukuba bawelele ngaphesheya ngenkathi ibamukisa abantu. Futhi njengoba uSimoni mhlambe omkhulu kunabo bonke phakathi kwabo wafuqa isikebhe esincane sasuka ogwini wakhwela wangena phakathi kwabo bonke abanye abapostoli futhi wahlala phansi cishe maphakathi nomkhumbi futhi wathatha isigwedlo sakhe ngesandla sakhe futhi lapho bona mhlambe bedonsa kabili noma kathathu baseke bevayizela ebandleni ababelishiya osebeni. Bese ke bekhala abanye babo buyani futhi nisibone futhi singathanda kuhamba nani ngoba babezuze izinhliziyo zabo futhi babewathanda lamadoda. Babesibonile isandla sikaNkulunkulu sihamba nabo futhi babazi ukuthi babeyizinceku zikaNkulunkulu. Ilanga lase libabomvu lapho lidlule izintabeni zaseGalile nezidalade zase zizinzile nesibhakabhaka sase siqale ukuba mnyama ngenkathi ngiqagele izigwedlo zithe ukuphuphuka kancane nje. Futhi ngikholwa ukuthi kufanele ukuthi kwakunguJohane osemncane wayengomncane kunabo bonke phakathi kwabo mhlawumbe indoda eseminyakeni yayo engamashumi amathathu futhi ngenkathi bema ukuba baphumule kancanyana nje ngoba umkhumbi wawenziwe ngokhuni olunzima nezinkulu izigwedle ezinkulukazi futhi wawusinda nendoda yodwa esigwedlweni esikhulu futhi kwakunzima mhlawumbe ekuthuleni kwakusihlwa imimoya yayizinzile futhi kwakungekho kugeleza ecibini futhi babedonseka nzima impela. Kufanele ukuthi uJohane wadonsela isigwedlo ngaphakathi wayesethi bazalwane ake sibhubukele engxoxweni yabo angahle ukuba washo into ethize njengale singahlala siqinisekile ukuthi asilandeli uhlobo oluthize lomkhohlisi. Yazi ngiyakhumbula ngisengumfanyana angahle ukuba wathi ngiyakhumbula umama wami ethatha imibhalo egoqwayo yeBhayibheli.
And she used to sit and tell me the story.
Futhi wayevame ukuhlala futhi angixoxele izindaba zabantu bakithi lapha befika kulelizwe uNkulunkulu abanika lona futhi isikhathi esikhulu kanjani ababenaso beza ukuthi bakhuphuka kanjani bephuma eGibhithe futhi Jehova wabondla ihlane eminyaka engamashumi amane futhi ngangivame ukuthi mama baze batshela kanjani noma yini ukuba bayidle ihlane na. Futhi ngiyakhumbula umama wami omuhle omncane oyiJuda wayevame ukuthi Johane sithandwa sami uNkulunkulu wanisa isinkwa sabo sivela ezulwini njalo ebusuku. Futhi ngiyothi kuye kanje, mama, uNkulunkulu wabathelapho havini abakhulu kangako ukwenza isinkwa na. Awu yabo sithandwa, uNkulunkulu ungumdali akadingi ukuba nohavini. Uyakhuluma nje futhi uyadala, izwi lakhe liyadala. Bazalwane, namhlanje ngekathi ngimi kulelo dwala emva kwakhe futhi ngambona ethatha lawo mabhesikidi amancane amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wahlephula leso singwa futhi waphakela izinkulungwane ezinhlanu. ngazi ukuthi wayeyinto ethize yokwenza nalowo Jehova owayekwazi ukudala. Yabo bazalwane, uma eyilowo esikholwa ukuthi unguye, futhi siyazi ukuthi unguye indodana kaNkulunkulu, khona-ke imisebenzi yakhe iyoba njengonkulunkulu. Ngokuba wathi, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami, khona-ke ningangikholwa. Ngakho lokho kwangixazululela ingune phakade, ngokuba ngiyazi ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi yileyo ndlela uJehova adala ngayo isinkwa. Futhi bazalwane, akazange akupheke, akazange akubhake, akayanga ulwandle ukuyobamba inhlanzi, noma kanjalo akayiphekanga inhlanzi. Wavele nje wahlepule ucezu lwenhlanzi ephekiwe, futhi ngekathi ebuyele emuva kwakukhona olunye ucezu lwenhlanzi eseluvele luphekiwe. Ngifuna ukubuza lezi zithameli okuthize, hloboluni lwe-athoma ludedela lapho na? Akazange alima ukolo futhi wenza isinkwa, wavele nje wathatha ibhiskidi noma ulofu omncane awudabula kabili wayesewunikeza uSimoni. Futhi ngekathi ebheke emuva ukuba athelele u-Andreya uphisi omunye wakhuliswa kuwo, ngambhekisisa enza lokho izikhathi eziyizinkulungwane ezinhlanu noma ngaphezulu kimi, unguJehova ungumdali. Futhi ngifisa nje sengathi umama wami ubengaphila ukuba kubone lokho, noma ube lapha namhlanje ukubukela lokho. Bengingathanda kanjani ukuhamba futhi ngimthole, ngamgaxa ngathi, mama, lowo yilowo Jehova wakhuluma ngaye ngokuba ungumdali. Abantwana bakhe wayelambile njengoba nje babelambile ehlane, futhi wahlinzeka isinkwa esivele emazulwini, futhi wondla abantu abayizigidi ezimbili nengxenye. Futhi lapha namhlanje emi emhlabeni ephile esimweni sendodana yakhe uqobo, iNkosi uJesu umsindisi wethu. Ngimbonile ngamandla kababa wakhe ehlephula isinkwa futhi esinikezela amandla afanayo adalayo. Ngakho-ke ngiyazi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ngempela, ngiyakukholwa. uSimoni ehlezi ngaphesheya ngqo kuye ngakolunye uhlangothi lomkhumbi efusha umjuluko usuka ebunzini lakhe, wathi, bazalwane, ngithanda ukunikeza ubufakazi bami. Niyazi kukhona okuthize ngakho lapho amaKristu ehlangana ndawonye futhi aqala ukufakaza. Akukho nje ukuphela kukho, ayaqhubeka nje. Omunye ufanele abe nento ethize azoyisho, ngoba ulunge kakhulu. Futhi size nje sifune ukukuzwakalisa ngenye indlela, futhi asitholi neze indawo yokuma. Ulunge kakhulu uSimoni omkhulu umdobi oqatha, sengiyambona nikeza ubufakazi bakhe. Wathi, oh, umfowethu Andreya ohlezi khona lapha ngaphambi kwami, ngiyakhumbula ngitshela ukuthi wayehlangane nohlobo oluthize lomprofethi, futhi uyafika wangithola ukuba ngiye emhlanganweni ngolunye usuku. Futhi ngakhumbula lokho ubaba ngitshela khona. Nani bazalwane, niyazi ukuthi ubaba wami wayengumfarisi, futhi ngahlala nehlelo lethu elethu ngoba ngangingumfarisi. Futhi wayengumfarisi, futhi wathi, uyazi ukuthi kwenzekani na? Ngiyakhumbula ngizwa ubaba wami ngaphambi kokuba ahambe emhlabeni, ngenkathi esegugile izinwele zakhe zase zimpunga. Ngolunye usuku wangihlalisa phansi eceleni komkhumbi, futhi wathi, Simoni, ndodana yami encane, ubabayi ubelokhu ekholwa njalo ukuthi ngiyophila ngibone usuku lokubona uMesiya, kodwa angazi noma ngizokwenza manje noma cha, ngingahle ngibizwe noma ngasiphi isikhathi ukuba ngiphendule. Kodwa Simoni, ubaba wami wangedlulisela lolu lwazi futhi ngilwedlulisela kuwe. Manje ngosuku lukaMesiya kweqiniso kuyoba khona inqwaba yezinto evukayo. Simoni, lokho okungamanga, futhi siyazi ukuthi iBhayibheli lathi kwenzeka njalo kuyenzeka. Kodwa Simoni, ungadukiswa ndodana uma kufika ngosuku lwakho. Manje Simoni, uzofanele uhlale ngqo nemibhalo ukuze wazi yena, ungathathi okushiwo ngomunye umuntu. Ngakho hlala nemibhalo Simoni. Manje iBhayibheli lithi umprofethi wethu Mose wasitshela ukuthi iNkosi uNkulunkulu wethu ufanele avuse umprofethi onjengaye. Manje Simoni, lo Mesiya uzoba ngumprofethi. Nene sibonakaliso azo sinikeza ukuthi ungumprofeti ukuthi ukuthi ungumesiya kuyoba isibonakaliso somprofeti uthi Simoni uyazi ukuthi sihlala sibakholwa abaprofeti bakithi ngoba lapho abaprofeti bakithi bekhuluma nalokho akushoyo kufezeka khona ke uNkulunkulu wasitshela kuba sizwe lo mprofeti nginaye kodwa uma ekhuluma futhi kungafezeki khona ke ningamesabi lo mprofeti kodwa uma kufezeka manje sekube yiminyaka engamakhulu amane Simoni selokhu kwaba ngumprofeti wethu wokugcina siyazi ukuthi lo mprofeti olandelayo ozovuka uzoba ngumesiya futhi mqapheleni uzokwenza isibonakeliso somprofeti futhi ngekathi ngehla ngolunyusuka echibini emva kokudoba ngenetha ubusuku bonke futhi ngadumazeka u-Andrea wangitshela umfowethu ohlezi phambi kwami lapha ukuthi wayezoba sendaweni ethize futhi sasingenisa izikebhe zethu ngibone bonke abesifazane nabesilisa bebuthana bevele emaqhugwaneni amancane nasohlangothini lwechibikazi ngazibuza ukuthi kwakumayelana nani no-Andrea wathi Simoni ufanele uhambe nami namhlanje ngokuba umesiya uzokhuluma namhlanje ezansi lapha hawu wathi manje angikholwanga ukuthi lowo kungaba noma yimuphi umesiya kodwa ngiyakukhumbula lokho ubabayi angitshela khona futhi ngenkathi ngenyukele ebukhoneni bakhe ngenkathi ngimuzwe ekhuluma ngaphambi kokuba ngifike lapho kwakukhona into ethile ehlukile ngaye wayebonakala eyindoda eyayazi ukuthi yayikhuluma ngani wayengakhulumi njengombhali wayekhuluma njengomuntu owayazi ukuthi wayekhuluma ngani futhi waphendula ikhanda lakhe ukuba angibone ngiza futhi wathi nje engangibona wangibuka ebusweni wayesethi igama lakho nguSimoni uyindodana kaJonase bazalwane lokho kungixazulule kuze kube phakade akusikho kuphela ukuthi wangazi wamazi lowo baba wami omdala omesabayo uNkulunkulu owangitshela ukuba ngibheke lesi sibonakaliso ngakho-ke ngazi ukuthi lowo kwakungumesiya ngoba kwakuyisibonakaliso ubaba athi ibhayibheli lathi sasizolandela futhi simenze umesiya ngakho-ke ngazi ukuthi wayengumesiya kufanele ukuthi kwakunjalo ngalo nkathi uFilipu ehleze emuva ngasemuva lesikebhe waphenduka wagaxa uNathaneyeli wayesethi Nathaneyeli ngifakaze noma uzofakaza na wo uNathaneyeli njalo engumnumzane ohloniphekile ohloniphekile wathi qhubeka futhi ufakaze ngakho uFilipu wathi ngenkathi ngibona lokho kwenzeka kuSimoni ngangiqinisekile ukuthi lowo kwakungumesiya ngoba wayekhombisa isibonakaliso sikamesiya ngakho-ke ngazi ukuthi umngane wami omdala omuhle lapha uFilipu waye noma uNathaneyeli wayeyisifundiso esikhulu sebhayibheli futhi wayefunde phezulu ebhayibhelini wayazi ukuthi umesiya uyoba yini ngakho ngahamba ngazungeza intaba amamayela ayishumi nanhlanu ngaze ngafika endlini kaFilipu futhi noma indlu kaNathaneyeli njalo ngase ngingqongqotha emnyango akhe wangitshela ukuthi wayesebuyela engadini yezithelo ngabuyela lapho futhi ngamthola eguqe ngamadolo akhe ekhuleka wo uNkulunkulu ka-Israyeli lokho kungekathi kwenzeka into ethize lapho uyokhuleka sithumelele ukukhululwa futhi ngama ngathi nhlengelele futhi enhlizweni yami ngabonga uNkulunkulu ukuthi nganginomlayezo wakhe ukuthi uNkulunkulu wayengisebenzisile ukuba ngize ngizungeze intaba kumngane wami futhi ngekathi esukuma futhi wathuthutha uthuli izingubo zakhe ngathi Nathaneyeli futhi wathi Filipu ngiyajabula ukukubona yena ngokushasha ngamtshela woza ubone ukuthi ubani esimfumene kukhona okuthize ngakho noma nini lapho uxhumana nomesiya wangempela uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu awukwazi ukukugcina kunganyakazi ufanele utshele omunye umuntu kuya kusabalalisa nje kugxugxumisa inhliziyo yakho awusoze wafana woza ubone ukuthi ubani esimfumene uJesu waseNazaretha ungumesiya indodana kaJosefa futhi uyazi uNathaneyeli eyisifundiswa esinjalo futhi wayengumfarisi weqiniso ngempela waze wathi manje awume kancane manje awume kancane manje Filipu impela awuhambanga ekutetemeni kwengane noma ekugcineni okujulile manje uyazi uma umesiya wayefikile ubeyokwehlela enhlanganweni yethu ubeyozazisa yena oqobo kithi ubeyoya kukhayifasi umpristi omkhulu ubengasoze azalelwe eNazaretha ubengeke neze asebenzelane naleso sigejane sabagingqiki abangcwele noma kanjalo njalo ezansi lapho niyazi ukuba ubeza ubeyoze ebandleni lethu ngoba singabafarisi
attitude has never left the people.
Kodwa niyazi leso simo sokuziphatha sikaze sisuke kubantu noNkulunkulu akakaze aguquke naye wenza lokho afuna ukukwenza wenza lokho athi uyokwenza uyeza akadingi ukuba eze kunoma yipi inhlangano uza nje kubantu. Ngakho siyathola wathi awu manje woza ubone wathi manje buka lapha Philip ngikholwa ukuthi uyisifundiswa esikahle futhi angiboni ukuthi uyoke uwele kanjani entweni njengaleyo. Futhi ngathi kuye kukhona ukuthize ngifune ukukubuza khona awuyazi yini imibhalo engcwele na? Yebo ngiyifundisisile kusukela ngisekumntwana.
Tell me then if you know the scriptures.
Kulungile ngitsheleke ngitsheleke uma uyazi imibhalo uzoba njani uMesiya lapho efika na? Ngani uzozalwa intombi futhi inhloboni yempilo azoyiphila na? Inhloboni yesibonakaliso azosinika sona na? Niyazi singamaJuda sifuna izibonakaliso. UNkulunkulu wasitshela ukuba sibheke umprofeti futhi sibone ukuthi utheni uma kufezeka wayengumprofeti kaNkulunkulu. Hloboni uni lwesibonakaliso uMesiya ayoba yiso na? Awu ngokwemibhalo uyoba ngumprofeti. Manje ngifuna ukunibuza ukuthize niyamkhumbula lo mdobo omdala owathenga kuye lo nhlanzi ngalolo suku futhi akakwazanga ukukusayinela iresiti na? Yebo. Oh, igama lakhe kwakungusimoni. Ya, ngangivamise ukwazi uyise omdala enhla lapha esinagogeni. Awu wathi nje angenyukele ebukhoneni balo Jesu waseNazaretha wambuka ngqo ebusweni futhi wamtshela ukuthi igama lakhe wayengubani futhi wamtshela ukuthi wayeyindodana kabani. Ngani bekungeke kungimangaze Nathanayeli lapho wenyukela phambi kwakhe uma engakutshela ukuthi ungubani? Wo wathi manje kungaba khona into enhle njengaleyo evele eNazaretha na? Awu ngicabanga ukuthi umnika impendulo enhle, impendulo ebifanele ukwenelisa wonke umuntu. Wathi woza ubone. Ungahlali ekhaya futhi ukugxeke, woza uthole, woza uzibonele wena ubufanele ukhathazeke kangako. Wozani nibone, nikuhlole ngemibhalo, nibone ukuthi kuzoba yini. Futhi lapho behamba entabeni bekhuluma ngokushesha bakhuphukela endaweni lapho uJesu ayekhulekela khona abagulayo. Mhlawumbe wayesemgqeni nomkhuleko noma mhlawumbe wayemile nje ezethamelini. Kodwa wathi nje angakhuphuka uJesu wabheka ngale wayesembamba. Niyazi kukhona ukuthize ngalowo mbhalo, izimvu zami ziyalazi iphimbo lami. Wabamba amehlo akhe wayesethi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Ngakusho lokho ngesinye isikhathi futhi indoda yathi impela wayegqoke njengomIsrayeli. Qhabo bonke babegqoka ngokufanayo, ama-Arabu, amaJuda, amaGreki bonke babegqoka ngokufanayo indlela yokugqoka yasempumalanga. Wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye, lokho kwakhipha umoya koseyili bakhe. Bekisisani ukuthi Nathanayeli wathini? Rabi okusho ukuthi mfundisi, inkosi. Rabi kungokokuqala ukuba uze ungibone. Kungokokuqala ukuba ngike ngikubone, uke wangazi kanjani na? UJesu wathi ungakabizwa nguFiliphu uphansi komuthi ngakubona. Lokho kwakwenza. Wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo, wena uyinkosi ka-Israyeli. Uma lowo kwakunguJesu izolo futhi usenguye namhlanje, lowo nguJesu namhlanje, uyakukholwa na impela? Manje besingaqhubeka nje siqhubeke emibhalweni, kodwa ngizama ukubamba isikhathi sami ukuze ningakhandeki futhi abaningi. Ngifuna ukushaya omunye futhi umbhalo uma kungenzeka. Ngaphambi kokuba size emgqeni nomkhuleko, ake sithathe nje enye futhi into eyodwa. Emva kokuba uFiliphu eseqedile kufakaza, uAndreya mhlawumbe baqala isikebhe. Wathi umzuzu nje bazalwane, ake ngifakaze. Niyazi kukhona into ethile efana naleyo, ufuna njalo kufakaza lapho ngempela ukuxhumana noJesu. Wathi ake ngifakaze ngathi sonke ukuze sonke sazi. Wathi niyasikhumbula leso sikhathi asitshela ngaso ngalokho kusa noma ngakuthangi kusasa sehlele Jericho. Futhi manje kusuka eJerusalema kuya eJericho kuphansi ngqo nentaba, niwela ngqo futhi nehle ngqo entabeni niye eJericho. Kodwa wayeswelekile ukudlula ngaseSamaria. uJesu sihlala sizibuza kungani wayefuna ukwenyukela le eSamaria ngaphambi kokuba ehlele eJericho na futhi wathi wayenesidingo sokuhamba ngani na ubaba wayemthuma futhi nekumbula safika lapho cishe emini futhi wayekhathele kakhulu futhi sasiphatheke kabi ngaye futhi wahlala phansi eceleni komncane umthombo umphakathi cishe indawo ebonakala yonke indawo encane lapho ne wathi wahlala phansi lapho ukuba athole sacabanga ukuthi wayezophuza futhi kwakungekho lutho lapho ukuba aphuze ngalo ngakho thina wasithumela emzini ukuba siyothenga umphako ukudla futhi nekhumbula na oba lapho sesiqedile futhi saqala ukubuyela emuva ngenkathi sikhuphuka kwenzeka ukuba sizwe into ethize emthonjeni futhi sathi nyelele ngemuva kwezihlahla futhi sabuka ngalo ukuba sibone ukuthi kwakuyini futhi kwakukhona owesifazane onodumo olubi ekhuphukela emthonjeni futhi salalela manje ngizocaphuna abazalwane futhi nonke niyakukhumbula lokhu ngiyamuzwa u-Andrea esho niyakhumbula owesifazane wehlise esigwedle ukuba akhe amanzi na futhi ngenkathi ekhuphula amanzi sezwa sabuka ngale futhi sabona ukuthi wayezothini ngalo wesifazane onegama elibi wayengaphandle kwamabandla wayengowangaphandle empeleni wayengumsamariya ukwehlukana okukhulu amasamariya namajuda babengasebenzelani omunye nomunye futhi sibonile lona owesifazane obukeke ethandeka kodwa sasazi ukuthi wayenegama elibi indlela ayegqoke ngayo futhi bakhuphule amanzi futhi samuzwa ethi ngiphuzise sifazane ngiphuzise futhi nakhumbula ukuthi samangala kanjani ukuthi inkosi yethu ibingaba nanoma yiluphi uhlobo lokusebenzelana nowesifazane onjalo na futhi ngakho owesifazane wathi mnumzane akusile isiko kuwe ukuba ucele mina owesifazane wasesamariya nganoma yisiphi isihawu ngoba ungumjuda futhi niyakhumbula ukuthi wathini na uma nje bewazi ukuthi bani obukhuluma naye buyocela kimi amanzi futhi bengizokunika amanzi ongadingi ukuba uze lapha ukuzokha futhi wathi umthombo ojulile futhi awunalutho lokukha futhi niyakhumbula abazalwane ukuthi ingxoxo yaqhubeka kanjani ngomjuda nomsamariya manje ngiyakholwa ngizosho lokhu ngikholwa ukuthi uJesu wayezama ukuxhumana nomoya wakhe ekhuluma naye ubaba wayemthumele phezulu lapho ake ngikucacise lokho engqondweni yakho ugcine yonke into engiyishilo engqondweni yakho manje ngifuna ukucacisa lokhu ubaba wathi angenzi lutho aze ubaba angikhombise nobaba kufanele ukuthi wamthumela phezulu lapho wayesethi yenyuka uze uthole lo mthombo wayengakaze abe lapho ngaphambili hlala phansi lapho futhi ulinde ngikuthuma lapho futhi okusele kwakho kuzonakekela lapho ufika lapho awu umbonile lona wesifazane futhi kufanele ukuthi kwakunguye ngakho waqala ukukhuluma naye ukuba athole umoya wakhe manje khumbulani uJesu wayekwazi ukubona imicabango nezizindlo zenhliziyo futhi iBhayibheli lethu alisitsheli yini amaPhirisatuwasesine ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe zikanhlangothi zombili lihlaba kuze kwahlukaniswe nomkantsha wethambo nomahluleli wemicabango nezizindlo zenhliziyo nengqondo na izwi likaNkulunkulu uJesu wayelelozi ekuqaleni wekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu kwakukhona izwi likaNkulunkulu lihlaba kulowo mphefulo wowesifazane lithola lapho inkathazo yakhe yayikhona bangake eklasini lami kulobo busuku waziyo ukuthi yayiyini inkathazo yakhe na phakamisa isandla sakho impela wayenamadoda amahlanu ngakho wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha ngani wathi angina ndoda No Andrea wathi bazalwane niyakhumbula ukuthi sacabangani na a-u wenze iphutha ngalesi sikhathi impela unephutha lapho kunomsamariya kungahle kusebenze kumajuda kodwa angazi ngamasamariya impela wenze iphutha manje ngoba uthi yena uqobo kanandoda manje uma nje nizokhumbula into efanayo yenzeka kumjuda futhi ngesinye isikhathi ngenkathi ingelosi kaNkulunkulu yehle enyameni yomuntu esodoma nasegomora kwakukhona enye yezindlovukazi zabesifazane abangamajuda usara uBilly Graham wasimodeni no-Oral Roberts behlele edolobheni lasesodoma futhi bashumayela ivangeli kodwa kwakukhona eyodwa yazo eyasala emuva ikhuluma nebandla elikhethiweyo ayizange ehlele ebandleni eSodoma ifika kwabezizwe ngaphandle ibandla elikhethiwe uAbrahama sisanda kudlula kukho nje futhi esakhuluma no-Abrahama manje yayisihambi futhi yathi Abrahama futhi kumbulani ayikaze imbizo ngo-Abrahama ezinsukwini zimbalwa nje ngaphambi kokuba igama lakhe lalishintshiwe lisuka ku-Abrahama laba ngu-Abrahama yathi Abrahama ukusara na hayi usarayi usara igama lakhe lenkosana esanda kunikwa yena ezinsukwini ezimbalwa ngaphambili uphi usara ngakho na yayazi kanjani ukuthi wayeshadelwe na futhi yayazi kanjani ukuthi wayenomfazi na futhi yazi kanjani ukuthi igama lakhe lalingusara na no-Abrahama wathi usethendele emva kwakho yathi ngizokuvakashela ngizokufezekisa usulindele ngani iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila ngaye nosara ethendeni emva kwayo wahleka phakathi kwakhe futhi wacabanga enhliziyweni yakhe mina esikazi esicishe sibe nekhulu leminyaka ubudala singaba nenjabulo nenkosi yami futhi umnyeni wami na mina isalukazi esiyikhulu naye cishe eneminyaka eyikhulu ubudala ngingaphinde ngibe nenjabulo naye na ngeke nje kwabanjalo nengelosi umuntu owayeyisidalwa esingumuntu edla inyama ephuza ubisi futhi edla isinkwa sombila no-Abrahama wathi kwakunguNkulunkulu wathi uhlekeleni usara ethendeni ethi phakathi kwakhe lokhu kungenzeka kanjani na wangabaza manje khumbulani ujesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yasesodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu ukuthi lowo moya ofanayo owawumelwe enyameni yomuntu u-Abrahama ambiza ngu-Elohim ukhona waziyo ukuthi u-Elohim usho ukuthini na impela mninimandla onke ukhona ngokwakhe u-Abrahama ukhokho wambiza ngo-Elohim wazimela yena uqobo emzimbeni wenyama edla futhi ephuza futhi njenganoma yisiphi esinye isidalo singumuntu futhi wenze leso sibonakaliso ebandleni likhethiwe ngaphambi kokuba abhubhise eSodoma wo ningakugeji bazalwane lelo hora selifikile Elohim uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade ngenkathi umzimba wakhe usahlezi ngakwesokunene ukwenza ukunxusela ibandla lakhe lowo moya ofanayo uhlala kubantu bakhe uNkulunkulu ebonakalisiwe esimweni sikamoya ongcwele kubantu bakhe enza into efanayo niyakubona na kwabezizwe sibe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili selokhu saba nakho kodwa wathi kuyoba ngesikhathi sokuhlwa umprofethi wathi kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa kuyoba khona usuku olungayo yokubizwa ngobusuku noma imini manje ilanga liphuma empumalanga futhi lishona entshonalanga kanye nendodana njenge ilanga likankulunkulu lena yindodana kankulunkulu yafika kuqala empumalanga sibe nosuku olukhwandabele sibe nokwenele ukujoyina ibandla nokwenza inhlangano futhi singenise abanye abantu nifake amagama enu ezincwadini futhi nithole ukuthethelelwa kwesono senu kodwa umprofethi wathi ngesikhathi sokuhlwa kuyakuba ngokukhanya kuyilokho sikhona lapha ogwini lwasentshonalanga singaphansi kwengxenye yemayelo kusuka emanzini uma siwela sibuyele empumalanga futhi yingaleso sizathu isono sanda amagagasi asishanelile futhi nje sonakalisiwe kodwa wathi kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa manje wayesebenzana nowesifazane ongumsamariya nabazalwane esikepeni bathi yazi ukuthini sonke sasicabanga ukuthi wayebanjwe ogibeni siyamangala ukuthi uzokwenzani manje wakuphika wathi anginandoda kodwa lalelani ukuthi theni sengiyamuzwa u-Andrea ethi kodwa bazalwane niyakhumbula ukuthi wathini na wathi usho iqiniso unamadoda amahlanu nale ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho usho kahle manje sicabangile ukuthi lona wesifazane ngumsamariya eyisimilo sibi ukuthi wayezothi njengoba kwenza abashumayeli abaqeqeshwe kahle athi awu ufanele ukuba ngubhelizabhule wayazi kakhulu ngoNkulunkulu kunoma inqwaba yabefundisi yazi namhlanje. Wathi mnumzane, ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena, manje lalelani amazwi akhe. Kufundeni uJohane Ngcwele wesine, ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena. Thina maSamaria siyazi uMesiya uyeza, noMesiya uzositshela lezi zinto. Lokho kuzoba isibonakaliso sikaMesiya. Kodwa ungubani na? Wathi nginguye okhuluma kuwe. Futhi wagijimela emzini wayesethi, wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile. Akuyena yini lona? Yena kanye uMesiya na? Akusiso yini leso isibonakaliso uMesiya ayefanele asibonise na? NeBhayibheli lathi amadoda aseSamaria akholwa kuye ngenxa yalokho owesifazane awatshela khona ukuthi ukwenzile. Ngabe lowo kwakunguJesu izolo na? Lowo bekungaba nguJesu namhlanje uma enguMesiya ofanayo okuningi kakhulu ebesingaya kukho. Asinawo sesikhathi. Cishe ngaleso sikhathi babuyisela izigwedlo emanzini, badonsa izikhathi ezimbalwa. Niyazi ngaso sonke isikhathi babefakaza, babethule kancane. Kodwa cishe ngesikhathi bayeka ukufakaza, cishe njengesikhathi lapho ibandla liyeka ukufakaza, linikeza uNkulunkulu uDemoni inkazimulo. USathane ufanele ukuthi wabheka phezulu ngale kwegquma. Wathi, oh, lokho ngibathole lapho nje engibafuna khona, bahambe ngaphandle kwakhe. Ngiyesaba yilokho ibandla likwenzile namhlanje. Unentshisekelo kakhulu ukuthi ningabe ungowe Four Square noma iAssemblies noma iOneness noma iTwoness kumbe noma ngabe kuyini. Ukhathalele kakhulu ukuthi awuzokwakha isakhiwo esithe ukuba sikhudlwana kunesinye, noma awuzokwenza okuthile ukuthi ukuba kukhudlwana, noma ube nekhadilekhi enkudlwana, noma into ethize ngcono kunabo bonke. Ngicabanga ngezinhlelo zethu ezinkulu nemiphakathi yethu sihambile ngaphandle kwakhe. USathane wakubona futhi uqala ukuphephetha ngomoya wakhe owuphoyizeni ekhahlela amanzi. Wathi ngizobaminzisa. Oh yebo, uphephetha ngomoya wakhe onguphoyizeni uyongena ngo ebandleni lephentekostali. Ngiyazi abantu abaningi bephentekostali useyidelile imicabango yokuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Impela abakukholwa. Ngaye ebandleni lephentekostali esikhathini esingeside esedlule ukuba nezihlalo ezithile, sasinendawo yokugcina izikhali nezinkulunkwane zazimi ngaphandle. Ngehla ngase ngibuza lo mfowethu oyiphentekostali, waye nezihlalo cishe ezingamakhulu amahlanu. Ngathi ngingaziqasha kuwe mfowethu na? Wathi ukubamba leyo nkonzo yokuphulukisa na? Ngathi yebo mnumzane. Wathi bengingeke ngivumele umuntu ahlale ezihlalweni zami okholelwe ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu. Nakho lapho khona lelo yiPentecost, ningawahleki amaBhaptisti. Ukuphefumula kwakhe okungupoyizeni nichezukele kakhulu eziphethweni zehlelo, nichezukele ezintweni ezinkulu, nizama ukulingisa iHollywood, nizama ukwenza izinto njengoba benza lapha ugwini olusentshonalanga, noma kunoma yiluphi olunye uku nizama ukulingisa izwe. Wanibona ningenawo, nachanyuselwa esikejaneni sezikole ndawondawo, isikejane sabashumayeli bomshini wokuchamisela. Kunjalo ngangihlala njalo ngidabukela inkukhu yomshini wokuchamisela ithi nje tiyo tiyo, futhi yayingenayo mama. Yileyo ndlela esikhipha ngayo abashumayeli namhlanje ngeziqu zesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo. Eyethu enkulu inhlangano yamaPentecostal edumile, manje ngaphambi kokuba isithunywa yasenkolo siye phesheya kwezilwandle, inhlangano enkulu yePentecost bafanele baye phambi kwesazi sezifo zengqondo ukubona ukuthi ubuhlakani babo bukahle yini. Usubukile lapho uthola lokho. Kunjalo, ubani ubuhlakani bethu na? Ngumoya ongcwele uJesu. Kodwa sinakho lokho, sibayisa phambi kodokotela izazi zezifo zengqondo amadoda ezwe ukuthola uma ubuhlakani babo bunamandla ngokwenele ukuba yisithunywa senkolo. Hey ho hey, imimoya kaphoyizeni ivunguze impela. Kufikise ibandla endaweni, ungeke usabatshela abantu bePentecostali kunoma ubani omunye. Bonke bacishe bafane nje behamba bezungeza. Abesifazane bakithi begqoke izingubo zokugqoka ezindala, nabethu inqwaba yabazalwane bethu baphumela lapho. Futhi nibabona bemi esitaladini becoxa amahlaya ukuthi amatilosi adakiwe. Hhayi, ngeke awasho. Niyababona ezansi lapho amakhosikazi amabili noma amathathu ehlukene behlale ebandleni futhi bebenza abadikoni nakho konke okunye, futhi baphume futhi baziphathise okwezwe nje. Anisayizwa imihlangano yemikhuleko eyifashini endala nokubiza uNkulunkulu konke sokukhohliwe konke sekwedlule yabo ngiyesaba siyahambe ngaphandle kwakhe anicabangi kanjalo na saba nempi nenqaba yemali yangena nemali eqala ukugeleza ivela ndawo zonke futhi ngicabanga ukuthi sisukile salandela izakhiwo ezinkulu namahlelo amakhulu nezinto ezinkulu futhi samshiya yedwa kunjalo kwaseke kufika endaweni ukuthi onke amathemba lalingasekho lase lizocwila nje ngifisa sengathi bengingalibala kulokhu isikhashanyana kodwa angithembisanga beshaya ngapha nangapha kulawo makakasi base bethi abahambe nje kodwa niyazi nginalenduduzo ukunitshela wayengahambanga kude kakhulu niyazi ukuthi wenzeni na wayazi ukuthi lokho kwakuzokwenzeka wayazi ukuthi babezongena kuleso simo futhi khona-ke wayazi ukuthi wawuzongena kuleso simo impela wenzani na ukuze ababhekisise wakhwela intaba ephakeme kunazo zonke eyayikhona ezweni uyaphezulu kakhulu ungabona kude futhi wakhwela esiqongweni sentaba futhi wayekade ephezulu lapho esiqongweni sentaba ebabhekisisa phandle lapho begwedla ngifisa sengathi bengingacula iso lakhe liphezu komzilwili futhi ngiyazi uyangibhekisisa anikwazi lokho na uyakubona ukukhandleka ngezinkathazo zakho uyabona ukuthi ugula kangakanani angathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bakho akakhwelanga intaba kuphela kodwa wakhwela eCalvary futhi wakhwela phezu kwenyanga nezinkanyezi aze ahlale esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu aze akwazi ukubona imihlaba namazulu ubhekile ulindile ngehora laphakathi lobusuku nje lapho onke amathemba lalingasekho isikebhe esincane sagxumagxunyiswa njengesivalo sebhodlela phandle lapho ngenkathi odevela abayizinkulungwane eziyishumi basolwandle babefungile ukuthi babezobaminzisa labo bafundi ngalobo busuku ngoba babehambe ngaphandle kwakhe yilokho usathane akushoyo namhlanje nginaleso sikejane samaphentekostiyani ngiyabayendezelisa bayaqophisana akukho sivumelwano nabo bafana nezwe nje ngiyabayendezelisa emuva naphambili ngamandla ami onke ngizothi masinya ngibathintithele phansi babe yisikejane esibandayo esigcina umthetho ngamehlo kodwa khona kulelo hore likhulu nangu uyafika ehamba eya phezu kolwandle mfowethu dadewethu lalela sengivala into efanayo iyenzeka manje eyenzeka ngaleyo nkathi okuwukuphela kwento eyayingabasiza futhi ibabuyisele ekuphepheni babeyesaba yayibukeka njengesipoki kubo babecabanga ukuthi kwakungumoya futhi namhlanje lapho uKristu efika ihamba kithi namandla akhe obumesiya nesibonakaliso sakhe sobumesiya njengoba asho nje sithi ngokufunda umqondo noma mhlawumbe umbhuli mhlawumbe yilokhu lokho okunye futhi abazi ukuthi imibhalo yenza isithembiso unguyezolo namuhla naphakade futhi uma engakhuluma kulobu busuku bezothi ezinhliziyweni zethu ukududuza wena lapha ogulayo ungesabi yimina ungesabi nanti izwi lakhe elinikeza isithembiso nakho akusho akwethembisa ngiyakholwa ukuthi ulapha manje nikholwa ukufanayo nami na bhekisisani oh bantu ngilaleleni umzuzu nje ukuba ke ubengeza ehamba phakathi kwethu kulobu busuku futhi ubezozifakazela ukuthi ungumesiya na ubungesabi ukuthi inkosi Jesu ngiyakwemukela njengomphulukisi wami angesabi udokotela uthe amahora ami asehambile sekuphakathi nobusuku nginomdlavuza nginginenkathazo enhliziyo ngiyafa ngikhubazekile bathi angisoze ngahamba kodwa angikwesabi wena buyomuzwa ethi ningesabi yimina ngethembisa ukuthi ngiyokwenza lokhu njengoba kwakunjalo ngezinsuku ngingasho empilweni yonke wena unguNkulunkulu wethu futhi siyakuthanda futhi ungowaphakade kuze kube phakade Nkulunkulu ngikhuleka kuwe baba ukuthi uzosisiza kulobu busuku manje uma nje uzohamba ungene phakathi kwethu kulobu busuku baba emva kwalomlayezo omncane osikiwe ukuvumela abantu babone ngebhayibheli ukuthi wawuyini nokuthi izithembiso zakho ziyini wazimela wena uqobo futhi wazifakazela wena uqobo naleso kwakuyisibonakaliso ukuthi wafakazisa kubo ukuthi wawungumesiya kubo bobabili umsamariya nejuda kodwa awuzange ukwenze lokho phambi kwabezizwe nakanye kodwa wethembisa ukuthi uyokwenza ngezinsuku zokugcina nje hayi njengoba kwakunjalo kunowa kodwa njengase Sodoma ngaphambi komlilo kungaleyo nkathi owenza ngayo lokho kungenkathi wenza isibonakaliso kuAbrahama ibandla elibizelwe ngaphandle ngiyakhuleka manje baba ukuthi ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi abantu ibandla lakho ubizelwa ngaphandle kuzo zonke izinhlangano onke amahlelo Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian noma yini enye bayibandla ngoba bazalwe emzimbeni kaKristu ofiphele abaningi babo bamelwe lapha kulobu busuku baba ngikhulekela ukuthi uzosipha izibusiso esizicelayo angenele Nkosi akusekho okunye engingakusho ngingacaphuna kuphela izwi lakho nje ulicaphunela abantu ngendlela elilotshwe ngayo futhi ngibatshele manje kukuwe ukufakaza ngokuthi ngabe ngikhulume iqiniso noma cha ngikhulekela ukuthi uzokwenza ukuthi wonke umuntu ophakathi lapha angakusingatha futhi athi ngene emkhunjini wami omncane Nkosi futhi wathi nje engangena emkhunjini iBhayibheli lathi futhi masinyane base besogwini wo uNkulunkulu ngeke kuthathe kodwa kancanyana nje ukuba sindisa ukuba baphulukiswe noma basindiswe lapho beyokumema khona futhi ungene ngaphakathi kubo exolweni labo elincane ngenkathi besahamba ngomkhumbi obalulekile wempilo abaningi balapha akungabazeki kulobu busuku Nkosi kodwa lokho amagagasi okugula umdlavuza iTB inkathi azo yenhliziyo iyababhonya sebezokwehla onke amathemba aphelile kodwa kwangathi bangesabe kulobu busuku Nkosi ngokuba singalizwa lelo phimbo eliduduzayo ngezwi lakho lithi yimi yimani sibindi ningesabi sizobe silalele wena manje baba leli yizwi lakho wakwethembisa mina siyizinceku zakho ngeke ngakwenza lokhu ngokugcobo ongahle unginike lona uzofanele ubagcobe futhi ukukholwa baba ngokuba ngenkathi uya ezweni lakho uqobo imisebenzi eminingi yamandla ukwazanga kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo lokho kungenkathi wena wathi umprofeti gadelelwa ngaphandle kwase semphakathini wakubo uqobo ezweni lakubo lakubo uqobo noma izwe futhi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzohlonipha izwi lakho kulobu busuku futhi ulenze liphile kabusha phambi kwalabo abantu baba babheke bayagula badinga balele kuleli kamelo elishisayo amakhulu abo ajikile futhi bamile izitho zabo zize zibe nenkwantshi futhi zibe buhlungu uNkulunkulu Sathane makasuke kule ndawo manje makuthi kukholwa kweqiniso kukaNkulunkulu kuze kungena kwangathi bangaqonda ngokuba siyakucela egameni likaJesu njengoba sizinikela thina nalezi zethameli kuwe amen lalelani nje lelo culo kholwa kuphela ngiyababona abapostoli ezinsukwini eziyishumi ngaphambili babenikwe amandla okukhipha amademoni ukuphulukisa abagulayo futhi namba nomfana onesithuthwane ehluliwe cishe babedazuluka futhi begcoba futhi bemthela ngamafutha futhi bempongoloza phuma wena devili lowo devili wavele walala khona lapho nje ngakho owehla igqumeni kuze indeta nomuntu indeta kaNkulunkulu ngenkathi uSathane wayekwazi lokho wayazi ukuthi wayengahlangani nabapostoli baba wathi inkosi yiba nomusa endedaneni yami ikhwelwe yidimoni ngokuhlukahlukene ezikhathini eziningi ngiyiwela emlilweni nasemanzini ukuyibhubhisa ngiyilethe kubafundi bakho abakwazanga ukuyiphulukisa awu kungani bengayiphulukisanga na hayi ngoba babengenawo amandla ngoba abakholwanga lokho ngokuthi kulobu busuku uma uphuma lapha ugula akungenxa yokuthi uNkulunkulu akanawo amandla ukunike wona ngoba awukukholwa yilokho kuphela into efanayo uJesu wathi ngingakwenza uma ukholwa ngabe kunjalo na ufanele ukholwe bili uyawakhipha amakhadi omkhuleko na b elokuqala kuya ekhulwini kukhona amakhadi omkhuleko ub elokuqala kuya ekhulwini manje bangaki obelapha ngenkathi yabafana bekhipha amakhadi na asinibone manje niyazi ukuthi benzeni behlisa amakhadi bawaxubanise ukuze nibe nekhadi noma ubani olifunayo ungahle uthole inombolo yokuqala omunye athole inombolo yesishiyagalombili nomunye athole ishumi lesithupha omunye athole amashumi amathathu nambili awazi ukuthi kuzo noba kuphi ngakho ke umfana akazi lutho ngamakhadi mkhuleko bese kuthi ke lapho ehla wena uthi uyihlo uzobiza kusukela kuphi kulobu busuku na akazi angazi kodwa sibiza noma ikuphi lapho umoya ongcwele ubeka phezu kwami ngangivame ukubiza abantwana abancane phezulu ngithi yenyuka junior futhi ubale lapho oma khona khona-ke sizoqala kusukela lapho umama beyotshela ujunior ukuthi akami kuphi ngakho kwakungeke niyazi nje ukuthi akusebenzi ngakho ngale ndlela kuyazibusa saqala kuphi ngobunye obusuku bazalwane na siqale kwelokuqala asizange futhi senyukele ya senyukela kwelokuqala kuya kweleshumi nanhlanu lokho sifuna nje ukuthola abambalwa umuntu oyedwa ubefanele akwenze kungenjalo udingi ngisho nokuthi ukhuphuke nhlobo yiba lokukholwa nje kunabaningi abaphulukisiwe lapha ya kunakhona phezulu lapha empeleni siqale kwenye indawo kulobu busuku elokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu ake sithi asiqale ngakuphi na elokuqala kuya ekhulwini ukuqala nje ukuze sithole asiqale kwenye indawo ngaphandle kwelokuqala ukhipha kusukela kwelokuqala kuya ekhulwini ub lelo ikhadi lomkhuleko ub ikhadi lomkhuleko ub asiqale emashumini amathathu nanhlanu lokho bekungaba amashumi amathathu nanhlanu amashumi amane amashumi amane nanhlanu amashumi amahlanu lokho bekungaba yishumi nanhlanu lapho ikhadi lomkhuleko b lamashumi amathathu nanhlanu ubani onalo na uqinisekile na ngiyaxolisa oh lapha ngiyaxolisa woza khona lapha nenekazi angazi noma nini abafo abancane beningabuyela emuva ngqo ngale ndlela bantwana uma beningakwenza khona lapha emuva ngqo ngapha ngase-altare zithandwa uma ningathanda ningabantwana abancane abakahle kakhulu nihlezi lapho nithule kakhulu ngenkathi ngisashumayela ubi bekuyiyiphi leyo nombolo ebengizoyibiza na amashumi amathathu nanhlanu ubi amashumi amathathu nanhlanu kulungile ngubani onamashumi amathathu nesithupha na ikhadi lomkhuleko lamashumi amathathu nesithupha ubi amashumi amathathu nesithupha kulungile nenekazi amashumi amathathu nesikhombisa ngubani unamashumi amathathu nesikhombisa na kulungile nenekazi amashumi amathathu nesishiyagalombili amashumi amathathu nesishiyagalombili ubani unamashumi amathathu nesishiyagalombili na noma amashumi amathathu nesishiyagalombili amashumi amathathu nesishiyagalolunye ubani unekhadi lomkhuleko ubi amashumi amathathu nesishiyagalolunye na kulungile amashumi amane kulungile amashumi amane na amashumi amane nambili amashumi amane nambili angikubonanga manje mhlawumbe omunye uyisithulu kulobu busuku ongeke ezwe qalazi ekhadini likamakhelwane wakho niyabo mhlawumbe othile ongakwazi ukusukuma manje lokho akusho ukuthi bazophulukiswa lokho yi kuthathe ukukholwa kwakho kunkulunkulu nginitshelile lokho ukukholwa kwakho kunkulunkulu amashumi amane ake sibone ngiqale kuphi futhi na amashumi amathathu nesithupha amashumi amathathu ngiqale emashumini amane nambili na qabo ngiqale emashumini amathathu nanhlanu amashumi amathathu nanhlanu amashumi amathathu nesithupha amashumi amathathu nesikhombisa amashumi amathathu nesishiyagalombili amashumi amathathu nesishiyagalolunye amashumi amane amashumi amane nanye amashumi amane nambili amashumi amane nambili manje kulapha ndawo noma kufanele kube njalo amashumi amane nambili ub amashumi amane nambili qalaza umakhelo wane wakho angahle abe yisithulu manje futhi akakwazi ukusukuma uyabo akangizwa amashumi amane nambili ub amashumi amane nambili mhlawumbe baphumile amashumi amane nantathu ub amashumi amane nantathu ngapha amashumi amane nane amashumi amane nanhlanu phakamisani izandla zenu khona-ke nginganibona kalula amashumi amane nanhlanu emuva leke emuva kulungile amashumi amane nanhlanu amashumi amane nesithupha ngapha amashumi amane nesikhombisa kulungile mnumzane amashumi amane nesishiyagalombili khona lapha amashumi amane nesishiyagalolunye lokho kuhle kulungile amashumi amahlanu emuva le ekhoneni kulungile manje ngakho asizukumanje singahle sikwazi ukufika le ngaphezu kwalokhu manje ngifune wonke umuntu phakathi lapha ongenalo ikhadi lomkhuleko futhi uyagula ukuba uphakamise isandla sakho awunalo ikhadi lomkhuleko kulungile kulungile manje bukani manje besabaqoqela ndawonye nginakeni manje manje ningenzi noma ubani abe nokwethuka futhi ngiyacela ningasuki esakhiweni ngiyacela hlalani nithule nje nithule ngempela manje emizuzwini yeshumi nanhlanu sizobe sesiphumile uma nje nizolokhu nithule nithule ngempela niyabo lapho umoya ongcwele bangaka basibonile isithombe sakho manje na sinaso ezweni lonke sisemhlabeni wonke silenga eWashington DC insika yomlilo ukuthi uGeorge J. Lacy inhloko ye-FBI imilobo yeminwe nencwadi wathatha isithombe futhi wasihlola okokudalulwa kabili nakho konke wathi ukukhanya kushaye ingilazi eqoqa imisebe yokukhanya futhi wasayina incwadi efungelwe kuyo wathi akusiyo isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo ngoba iso lomshini lalile khamera ngeke layithatha isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo manje sithi leyo yinsika yomlilo efanayo bangake waziyo ukuthi insika yomlilo eyalandela abantwana bakwa-Israyeli ehlane yayingukristu na impela kwakunjalo ingelosi awu ngenkathi ilapha yathi engakabibikho u-Abrahama ngikhona ngabe kunjalo na awu manje-ke ngenkathi elapha emhlabeni emzimbeni wenyama niyabona ukuthi waye yini na ilalelani nithule ngempela manje nizokugeja niyabona ukuthi wenzani ngenkathi elapha na wazimemezela ukuthi ungumesiya ngabe kunjalo na sisanda kwedlula kukho nje manje wathi kuseyizikhashana nezo lingabe lisangibona nokho niyongibona nina ngiyakuba nani ngivele kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu bangake waziyo ukuthi umbhalo uyakusho lokho na awu manje-ke wavelaphi na leyo nsika yomlilo phansi lapha futhi yahlala enyameni yasebuyela kuleyo nsika yomlilo niyakholwa ukuthi yilokho akwenzile na ngani uPawulu noma uSawulo njalo ehlela eDamaseko wayesendleleni yakhe nokukhanya okukhulu kwabaneka phambi kwakhe futhi kwamshaya kwamlahla phansi futhi kwamvala amehlo akhe ngabe kunjalo na futhi wathi Sawulo Sawulo ungihluphelani na wathi ungubani wena Nkosi na wathi nginguJesu kunjalo na ngenkathi uPetro esitilungweni kwakuyini kungena ezitokisini nasemigoqweni wayesevula iminyango wayesemkhipha na ukukhanya insika yomlilo manje-ke uma leyo nsika yomlilo efanayo esinayo izwe lesayense liyazi ukuthi kuyiqiniso mnumzane lesi wathi ubefanele azi uyindoda kahulumeni inhloko ye-FBI imilobo yeminwe nemibhalo yemilobo yeminwe kanjalo njalo wathi sikaze sibe khona isithombe ngaphambili nanini esifakazelwe ngokwesayense ukuthi kukhona isidalo esingaphezu kwemvelo manje kunjalo kusembhalweni wakhe ngqo sinakho khona lapha esinye sazo silenge ihholo lezenkolo lobungcweti eWashington DC okuwukuphela kwezidalo ezingaphezu kwemvelo isake sathetshulwa umfowethu Agenbright wayenami khona lapha bangaki abamaziyo umfowethu Agenbright na elungile indoda eqotho emi khona lapho kwakukuphi lokho mfowethu na kwakusejalimani na Louisiana ngenkathi babefuna ukwazi ukuthi ngabe leyo khamera yasejalimani yayizokuthatha ngathi mhlawumbe izokwenza ngakho ngenkathi ngimuzwa eza kwakukhona ofana nompristi emi ngaphesheya lapho umoya ongcwele uqala ukumtshela ukuthi wayengumholi wamakhomanisi futhi wamtshela ukuthi wayenenkathazo yesisu kanjalo njalo baqala ukuthwebula isithombe futhi banesithombe sakho sehla ngenkathi kugcoba nangenkathi kubuyela emuva futhi kwahamba amakhamera asejalimane wo banakho ndawo zonke ngakho izwe lesayense uma ngifa kulobu busuku izwe lesayense liyazi ukuthi lokho kuyiqiniso kuvela kuNkulunkulu ibandla emhlabeni jikelele liyazi ukuthi kuvela kuNkulunkulu ngoba kunezibonakalisi ezifanayo okwazenza ngenkathi kuhlala enkosini yethu Jesu futhi singamadedane namadedakazi kaNkulunkulu kwenziwa umntwana ngaye nomoya wakhe owawukuye ukithi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza wonke umuntu uyaqonda ngokucacile ngempela na manje ake ngibone futhi nina elingenawo amakhadi omkhuleko onokugula nezifo futhi nifuna uNkulunkulu aniphulukise angikhathali ukuthi nikuphi phakamisani izandla zenu awu lokho kuthi nje akube ndawo zonke manje hloniphani ngokuzithoba ngempela ningabangi nomnci umsindo hlalani nihloniphe ngokuzithoba ngempela gcina nje umoya omuhle ngempela emphefumulweni wakho futhi yenza lokhu wena yithi ake ngikunike umbhalo omncane manje wena yithi Nkosi nginjengowesifazane ocindezele esixukwini ngenkathi sibonile futhi yaqonda wayekade enomopho ukubonile wena futhi wathi phakathi kwakhe uma ngingathinta ingubo yaleyo ndoda ngizosinda Niyayikhumbula indaba na futhi mhlawumbe wayengenalo ekhadi lomkhuleko kodwa wayefuna ukudlula esixukwini futhi wacindezela wedlula ngakho wathinta ingubo yakhe leyo kwakuyingubo elengayo exegayo manje ingubo ende yasePalestine wayengeke neze akuzwe ngokomzimba ngoba kwafakazelwa wamthinta kanjalo futhi wabuyela emuva wahlala phansi waphenduka wayesethi ubani ungithintile na noPetro ongcwele omkhulu wathi wamkhuza ngamanye amazwi angahle ukuba washo lokhu uqonda ukuthini ngokusho into ethize enjengaleyo na ngani lowo ngumbuzo ongenangqondo kungani usho into ethize enjengaleyo na awu wonke umuntu ukugaxile futhi bexhawule izandla zakho futhi bethi rabi siyajabula ukukubona awu kungani ubuza into enjengaleyo na niyabo yilokho abantu akwenzayo namhlanje wathi kodwa lokhu bekungukuthinta okwehlukile ngiyabona ukuthi ngiphelelwe amandla manje uma ukuthinta okukodwa okunjalo bekungenza indodana kaNkulunkulu ibe buthakathaka bekungenzani kimi isoni esisindiswe ngomusa na ngoba ukuhunyushwa engikunika khona esikhashaneni esedlule lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza neziningi kunalokhu kungamandla ami okuqina niyabo kodwa kukwenza ube buthakathaka uDaniyeli wabona umbono wodwa wakhathazeka ikhanda lakhe izinsuku eziningi niyabo manje waphenduka wabheka waze wamthola khona-ke wamtshela ukuthi heyi yini inkathazo yakhe futhi waphulukiswa manje kulaba befundisi ngiyacabanga abahlezi lapha emsamo abazalwane bami nasezethamelini bangaki abefundisi lapha kulobu busuku ofunde umbhalo ukuthi uJesu Kristu nguye khona manje umpristi wethu omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu na bangaki abakwaziyo lokho na kulungile awuke uma uJesu Kristu enguye ezalwa namuhla naphakade ungumpristi omkhulu ofanayo khona-ke uyofanele enze ngokufanayo njengoba enzile izolo uma engumpristi omkhulu ofanayo ngabe kunjalo na isizathu uNkulunkulu angeguquke niyabo awu manje uma nje nizoba ningejuki makungasukuma imuntu hlalani nithule nje futhi ungeke ube nokwethuka futhi uzobukeka nje unokuthula uthi futhi Branham ngingeza ngikuthinte na lokho bekungeke kube kuhle kunokuthinta lelo bhentshi lapho bekungeke kukusize nakancane kunokuthinta lokho ukungithinta anginjalo lutho ngami ngisoni esingalungile nje ngisindiswe ngomusa kaNkulunkulu thinta umyeni wakho thinta umkakho thinta umfowenu thinta omunye umuntu yiba nje ngokufanayo uthinte umuntu manje akwenzi mehluko noma ngabe ngibeka izandla zami phezu kwakho noma qha kodwa nje kanye nje mthinte nje futhi uvumele ukuphila kwakhe okuvukileyo okuphakathi kwethu manje ubone ukuthi uzokwenzani ubone ukuthi namhlanje akayena yini umpristi omkhulu ofanayo bazalwane uma ezokwenza lokho kubukeka sengathi bekufanele kukhiphe konke ukufinyizeka engqondweni yenu akukwenzi na kubonakala sengathi kuphelele kakhulu nanto izwi elikushoyo niyabo manje into kuphele kuvimbela ukuba ukwemukele ngokuminyana kukhulu ethi oh ngifisa sengathi ubengaqhubekela ekhaya ngikhathele kakhulu oh ngizizwa ngikabi kakhulu ngifisa sengathi ubengayeka niyabo awusoze wathola lutho ufanele uhlale uqaphile ubhekisisa ngenhlonipho yokuzithoba ukholwa nkosi leli yihora lami ngiyeza nkosi mangikuthinte leyo ndoda ayingazi bangaki phandle lapho oyisihambi kimi na phakamisa isandla sakho uyazi ukuthi angikwazi bangaki emgqeni omkhuleko engiyisihambi kuwe ukuthi angikwazi na phakamisa isandla sakho wonke umuntu phandle kuzo zonke izithameli akukho noyedwa umuntu phakathi lapha khona manje engimbukayo kumbe noma yikuphi lapho engingabona khona engimaziyo akukho muntu emuva lapha okunguye kuphela engimaziyo yindodana yami qobo imi lapho umfowethu akandrite lapha umfundisi lapha ngixawula nena lo mfowethu lapha unobhala wami wasensimini nenye yezimenenja ehlezi khona lapha yibo kuphela abantu kulesi sakhiwo engibaziyo futhi uma kukhona okungalungile kubo ngeke ngikhulume nabo ngizokuyeka kuhambe njengoba besinakho egumbini zolobusuku emuva lapho ngizokuyeka lokho kuhambe kuze kube yileso sikhathi kodwa manje sisikhulumile ngakho sishumayelile ngakho sakumemezela ngezwi bangaki abaziyo uthi izwi lisho njalo asikubone Banga go oti sikolwa ukuthi Jesu wayeqonde lokho nje akusho ukuthi leyo ngelosi iyobuyela emhlabeni ebandleni likhethiwe. Manje izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, ongakholwayo uyosuka ahambe futhi yanikine ikhanda lakhe. Qhaba umnumzane kodwa wayengathunyelwanga kuye, wathunyelwa ekholweni njengo Abrahama akazange ehlele Sodoma. Waye ebandleni likhethiwe, ibandla elibizelwe ngaphandle, ibandla elehlukanisiwe. Futhi wabakhombisa leso sibonakaliso njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi uJesu wathi into efanayo iyokwenzeka. Manje bangakukholwayo ukuthi lokho kuqinisile yisikhathi yihora. Manje uma izofika futhi ezokwenza ukuthi ize kulabo bantu ngalapha ngokufanayo njengoba nje enza ngaleyo nkathi phandle ezithamelini lapha nangakulokho noma kungaba kuphi, uma ezokwenza into efanayo bangaki abazothembisa lokho? Ngakho konke ukukholwa nginakho ngizomemukela. Phakamisa isandla sakho wonke ofune uku niyabo ngizama ukuthola indawana. Manje asicule kancane nje umzuzwana, kholwa kuphela uma wena dadewethu uzosinika indlela kulo. Wonke umuntu akahloniphe ngokuzithoba manje abe semkhulekweni. Manje egameni lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngithatha wonke umphefumulo phakathi lapha ube ngaphansi kokulawula kwami ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Ningayaluzi ihloniphani ngokuzithoba ngempela. Kulungile, qala eyakho. Ubungavele nje uhambe usondele kancane na. Manje ezethameleni manje kade ngishumayela, ngakho ngifuna ukukhuluma nalowo wesifazane. Manje ake ngikwesekele ngokomphalo. Manje yini asithathe lapho ebengikhuluma khona, ake sibone kube nguJohane ongcwele wesine. Nangu owesilisalo wesifazane, ngikholwa ukuthi niphakamise izandla zenu ukuthi besiyizihambi komunye nomunye, siyizihambi. Ngakho izethamele muva le ngemuva ziyokwazi ukuthi siyizihambi sobabili nje sizo phakamisa izandla zethu ukuthi asazani. Manje lokhu kufana nje noJohane ongcwele wesine. Inkosi yethu ifika emthonjeni futhi yahlangana nowesifazane yayingakaze imbone, wayengakaze ayibone, kodwa yachaza ukuthi leso simo sowesifazane sasiyini lapho inkathazo yakhe yayikhona. Futhi ngokushesha wathi ufanele ukuba ngumprofethi, siyazi ukuthi uMesiya uyeza. Futhi lapho uMesiya efika uyositshela lezi zinto. Bangake waziye ukuthi lokho kuqinisile na? Futhi manje dadewethu ngisanda kuqeda nje ukusho ngiyakholwa ukuthi wayesendleleni yakhe eya eJericho, kodwa wayefanele edlule ngaseSamaria. Nobaba wamthumela phezulu lapho. Awu manje uma singazani angikaze ngikubone futhi awukaze ungibone futhi lokhu ngokuhlangana kwethu kokuqala khona ke. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ungithumele ezansi lapha umfowethu wakhe Bright lapho wangishayela ucingo futhi wangibuza ukuthi ngingeza yini long beach kanti futhi ngize kwamfowethu Anivik. Ngamtshela ukuthi ngiyokwenza. Awu babeka amabili amaviki phansi lapha ngesizathu esithize. Khona ke ngiyakholwa ukuthi bekunguNkulunkulu enza lokho. Khona ke ngilapha, khona ke ulapha, ubaba ungithumele lapha kodwa ngikwazi. Ngakho uma uMesiya bekungenzeka kuba mina ngingumuntu isidalwa esingumuntu umfowethu uBrenham angazi lutho ngawe, uNkulunkulu uyakwazi lokho nezwi lakhe lapha. Kodwa uma uMesiya ezofika futhi angicobe, khona ke uyokwenza into efanayo ayenze ezansi lapho, ubeyokwazi ukuthi inkathazo yakho ibiyini futhi ubengakutshela. Manje kuthiwani ukuba ubemi lapha qobo lwakhe mathupha, hayi mina kodwa yena na, ubuyothi oh Nkosi Jesu ngiphulukise. Manje ubengeke akwenze lokho, ubeyothi mntwana wami sengivele ngikwenzile lokho ngenkathi ngikufela, kodwa manje ke beyothi ukuze wazi ukuthi nginguye ngizokwenza njengoba ngenza ngenkathi ngilapha emhlabeni ngoba ngeke ngaguquka niyabo manje uma ubaba ezongikhombisa ukuthi iyini inkathazo yakho khona ke ubungangikholwa ukuthi ngingumesiyana ubungathi yebo Nkosi futhi mhlambe ubeyokwenza into efanayo ayenzile ngoba ubeyodingeka usenguye kodwa niyabo manje yena uqobo lwakhe umzimba uJesu Kristu uhlezi ngakweso kunene sikaNkulunkulu ezulwini kodwa wathumela emuva umoya ongcwele umoya wawuphezu kwakhe manje wayenawo ngaphandle kwesilinganiso ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kwakukuye nginokugcwele nje isipunu okuncane yilokho esinakho sinakho ngesilinganiso kodwa uma ngithathe isipunu esigcwele samanzi olwandlekazi ngase ngawakhuphulela lapha futhi ngahlola amakhemikhali akuwo amakhemikhali afanayo kulo lonke ulwandlekazi likuleso sipunu esigcwele hayi nje okuningi kwakho niyabona njengoba ngikhuluma ngibhekisisa into ethize uyazi ukuthi kukhona okuthize okwenzekayo manje uma izethameli zingakubona lokho okumi phakathi kwami nalowo wesifazane kumi lokho kukhanya okubukayo ezithombeni nakho-ke manje kungenza ngizizwe ngikahle ngiyazi ulapha ngibe nokukhathazeka okuncane kuqala kodwa ulapha manje uyazi ukuthi kukhona okuthize okwenzekayo ngifuna ufakazise ezithamelini uma kunjalo noma qha emzuzwaneni nje odlule omnandi ngempela umuzwa ofana nokuthokomala ufika omuhle nje umuzwa othokomele kunjalo akunjalo na manje uma inkosi uJesu izongazisa okuthize ngawe ukuthi angazi lutho kodwa uma engangitshela into ethize obuyiyo noma into ethize efana naleyo bengakutshela ukuthi ubuyene ubezokwazi ukuthi uzoba yini uma engakutshela lokho ubuyoba ngumahluleli noma ngabe kuqinisile noma qha ukhathazwa yinto ethize ngenqulu yakho ngiyakholwa kukhona okuthize okungalungile ngenqulu yakho yilokho ofuna ngikukhulekele uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho ukuze abantu babone kulungile uyakholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho na manje umzuzwana nje niyabo ukuze ungeke uzoqondisisa ukuthi bekungesikho ukuqagela kodwa lokho kufana kakhulu njengoba uJesu enza kwesifazane emthonjeni kunjalo ngabe kunjalo na kunjalo kodwa manje ukukwazisa nje ukuthi uyaligcina izwi lakhe lokho kuyakufakazisa wena uthi bekungaba ukuqagela mfoti Branham bengingakuqagela kanjani lokho lapho khona manje bengingazi ukuthi ngimtsheleni na bekuzofanele kuphuma ethephini manje hloniphani ngokuzithoba bheka nje futhi okombono kuphela nje yilokho kuphela ngikubhekile ya ngikubona ubuyele emuva yebo kusenqulwini yakho kulungile unenkathi yazo yenqulu futhi nomunye umuntu engqondweni yakho omkhulekelayo lowo yindodana kukhona okuthize okungalungile ngayo kukhonkolo kunjalo bese kuthi-ke kukhona enye into ethize lowo mfana usibekelwe lokho kusho ukuthi udinga insindiso akasuye umkristu lelo iqiniso uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na bekuyokusiza na awu bekungakusiza na nkosikazi Morris hamba ukholwe manje uyakholwa enkosini uJesu Kristu na manje phakamisani izandla zenu nje bese nithi ngiyakubonga Nkosi Jesu Baba wethu wasezulwini awusishiyanga sodwa wena usibusisile futhi usinika okokulunga kwakho ngikholekela ukuthi uzosisiza ukuba sikholwe manje futhi ngamunye aphulukizwe ngoJesu Kristu inkosi yethu siyakucela amen manje ngicela nihlale phansi ngiyacela ninganyakazi hlalani nithule nebo ngamunye wenu ungumoya bangakokwaziye lokho na impela bukani lapha yini lena na umunwe wami yini lena na isandla sami yini lena na indlebe yami kodwa ngingubani mina na nebo kungukuthi okwami mina ngaphakathi lokhu kungokwami yilokho engikhuluma ngakho wena umoya wakho futhi ngokugcotshwa manje ngomoya ongcwele wakhe ngixhumana nani khulekani ninganyakazi bekungenzekani khona manje uma ibandla belizovele nje liphile na ngabe lona ngumuntu olandelayo na sawubona nenekazi asazane komunye nomunye futhi ngiyacabanga angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi futhi uma ikwazi khona ke indlela kuphela engiyokwazi ngayo bekuyoba ngento ethize ayongitshela yona. UJesu wathi ngenza njengoba nje uba bengibonisa nebo, futhi yileyo ndlela kuphela ebengingayenza njengoba nje ubaba ebengakhombisa. Kodwa uma ezongikhombisa ukuthi iyini inkathazo yakho, uzomkholwa na? Inenekazi elikhaladi lihlezi lapho khona phandle lapha linomfutho wegazi ophakeme. Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyakusindisa manje na? Uthi into ethize awuyithintanga na? Kulungile, usuphulukisiwe manje. UJesu Kristu kuphulukisile manje. Ngitshela ukuthi uthinteni, ngitshela ukuthi uthinteni, uthinte umphristi omkhulu. Angilazi lelo nenekazi, angikaze ngilibone, kodwa ngiphendukile lapha ngazi ukuthi lona bekungowesifazane omhlophe. Futhi ngabuka bekukhona inenekazi elikhaladi limi lapha, ngiyeqalazile belifake okuncane into ebukeka ixakile phezu kwekhanda lalo. Ngacabanga kukuphi na? Ngikuzwile kuhamba njengokushaya kwenhliziyo ukuthi ngabuka bekulapho-ke ngakubona kuqaqeka kanjalo. Ngibabonile bebeka into ethize engalweni yakhe futhi bayiphamba, futhi wathi umfutho wegazi ophakeme. Sekuphelile manje dadewethu, uJesu Kristu ukuphulukisile. Ngabe ungumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu na? Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela. Manje sifuna uNkulunkulu uyakhonzwa, sithanda ukumkhonza, kodwa umoya ongcwele unamahloni kakhulu. Thulani ngempela nje. Manje nina bafo abancane, yibani ngabakahle ngempela ezansi lapha manje ngaphambili, nikahle ngempela manje, nithule ngempela. Wonke umuntu uqala ukukhuleka manje uthi, baba ngiyadinga, ngenkathi ngisakhuluma nalowo wesifazane lapha, ngoba kulula ukuxhumana naye. Angisho ukuthi uyomtshela noma yini, kodwa uma engamtsheli, uma engasho neyodwa into kuwe, uma nje ngedlula kuwe futhi ngibeke izandla phezu kwakho, uyazi kufanele kube nolunye uhlobo locobo lapha. Ngabe kunjalo na? Bengingeke ngizazi lezi zinto. Awu, khona-ke uma ukukholwa ukuthi kungumoya ongcwele, uthola umvuzo wakho. Uma ukubiza ngento ethize, lokho bekuyoba phakathi kwakho noNkulunkulu. Yabo, bengingeke ngazi, ngingamemezela kuphela ukuthi iBhayibheli liyakusho. Nanti ukuba likufakazise. Manje udadewethu emi phambi kwami, usushwa yisimo sokwethuka nento ethize engalungile emphinjeni wakhe. Kunjalo, uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho. Uyakholwa na? Nibhekisisa nje manje, ngikholwa ukuthi bekungangcono uma nje ngithatha isikhathi sami nabambalwa babo kanjalo. Futhi nje ngikubhekisise, ngicabanga ukuthi kuzobamba izethameli kangcono kunokuqala nje ukugijimisa isixuku esikhulu sidlule. Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela, ngizizwela ngiholeleka ukwenza lokhu. Kukhona enye into ethize emqondweni wakhe akakazikhululi namanje. Kukhona okunye okuthize lapha. Yebo, ngiyabona ukuthi kuyini. Yinkathazo ohlangothini lwakho, yisimila akusiso na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi sikuluphi uhlangothi na? Ngakwesokunxele, uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho. Uyakholwa manje na? Kukhona enye into ethize enhlizweni yakho. Leyo ndoda ngumyeni wakho, ihlezi iphandle lapho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakhe na? Uzoyikholelwa bese ubeka lelo duku kuyo na? Inenkathazo ngamehlo ayo nangezindlebe zayo. Kunjalo, phakamisa isandla sakho, hamba ubeke iduku kuyo, isinde egameni likaJesu Kristu. Yibani nokukholwa manje, yonke into isiba njengokukhanya kuyo yonke indlu kanje. Ngakho manje feniphani ngokuzithoba ngempela, futhi uma ngingakwazi ukunibona emva kwalokhu okwesikhashana, awu, sizonibona kusasebusuku. Manje feniphani ngokuzithoba ngempela, wonke umuntu manje, futhi nizame ukusiza, nisebenze nami, niyaqonda. Uma noma ubani efuna ukuza athathe indawo yami, ungeza ngo, niyabo, kodwa nje hloniphani ngokuzithoba ngempela manje kholwane ngilapha angisuye umshumayeli anginayo imfundo yokuba ngumshumayeli uNkulunkulu wangipha wangenza enye into ethizeni yabo ukuze ngikwazi ukunisiza umelusi wenu angashumayela kini futhi anisize kodwa unginike lokhu ukuba nginisize ngoba ngiyanithanda futhi uyanithanda ufuna ngizwakalise uthando lwakhe kini.
Here's a beautiful picture again.
Sawubona manje nasi sithombe esihle futhi udade oyikhaladi nomlungu. Manje lokho kuyafana njengoba kwakunjalo eSamaria, iJordan umSamaria, kodwa uJesu ngokushesha wamazisa, washo ngenxa yokuthi sakhuliswa engxenyeni ehlukile yezwe, futhi saphendula izikhumba zethu zibe nombala ohlukile. UNkulunkulu unguNkulunkulu wazo zonke izinhlanga. Yena njengombhede wezimbali nje, unezimbali ezimhlophe, nezimbali ezibomvu, nezimbali ezihlaza sibhakabhaka, futhi leso yisixha sakhe sezimbali yabo. Usenza ngalendlela kodwa izinhliziyo zethu sonke sivela kumuntu oyedwa uAdamu noEva kunjalo izwe esasiphila kulo lashintsha umbala wethu akuhlangene ngalutho nemimoya yethu nezinhliziyo lelo yiqiniso uNkulunkulu unguqobo nje kuwe njengoba enjalo kunoma ubani omunye uyakukholwa lokho na futhi uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na niyazikholwa izinto engizishilo na ngiyazi niyazikholwa ngisanda kuphuma nje eAfrica kamuva eminyakeni embalwa edlule ngibuyele emuva futhi ukubona lokho kukholwa lokho kukholwa kulula uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi iyini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe noma inceku yakhe na uzokukholwa kwangathi angakupha khona inkathazo yenanzi yenanzi. Manje nonke ninabantu abangamakhaladi kholwani manje udadewenu lona. Linda okunye okutheze okungaphezu kwalokho futhi wathi kwakuyinkathazo yamathumbu amathumbu futhi ayashabana ayabihlika amathumbu. Kunjalo uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na uma ngikutshela ukuthi ungubani igama lakho ungangikholwa kangcono na izithameli beziyokholwa kangcono na ubungakholwa na Nkosikazi Jefferson hamba uye ekhaya uJesu Kristu yokusindisa uNkulunkulu akubusise yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Sawubona siyizihambi komunye nomunye ngitsheleni lapho sengidlulisa abathathu bese kuthi ke ngizo siyizihambi komunye nomunye angikwazi. Wena awungazi ma'am. Uge waba semhlanganweni wami kodwa bengingeke ngikwazi uvele wahlala phandle ezithamelini kulungile kukhona ukuthi izi okwenzekile kodwa ngikugejile bekulelo khona mhlawumbe bekuyilelo nenekazi inenekazi lisanda kuhlala phansi ngabe ubuyini nenekazi lisanda kukhulekelwa noma ukuthize na yebo. Ngikubhekisisile lokho kukhanya kusukile msamo kodwa ngicabange ukuthi bekuyindoda. Indoda ehlezi khona lapho enenkathazo yomphimbo ya yebo mnumzane indoda ehlezi eduze kwakho ijabule ngempela ngoba isanda kuphulukiswa nje inkazimulo kaNkulunkulu iphezu kwayo. Leyo ndoda ibinenkathazo yomphimbo inkathazo yomphimbo wakho isikushiyile mnumzane umngani wakho ohlezi lapho ekukhulekela ulethe amandla kaNkulunkulu phezu kwakho hamba manje izono zakho zithethelelwe umphimbo wakho uphulukisiwe hamba futhi uphiliswe egameni lenkosi Jesu.
Challenge you. Have faith in God.
Ngini phosela inselelo yibani nokukholwa kuNkulunkulu. Lelo ninikaze lihlezi ngemuva lapho lingibuka ngo njengoba lingenza anikuboni lokho kukhanya kumi phezu kwalo na lihlushwa inkathazo yesinye uyakholwa nge sukuma tete wethu sukuma futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho kulungile qhubeka uJesu Kristu yokusindisa. Angikaze ngimbone usifazane empilweni yami ngabe siyizihambi komunye nomunye na phakamisa isandla sakho ninikaze uma lokho kunjalo kulungile hamba uye ekhaya uphile lapho uhlezi emuva phansi kukhona ninikaze lihlezi eduze kwakho ngo lapho elikhathazwa inkathazo yomphimbo futhi sukumane nikaze futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho siyizihambi omunye komunye hamba uye ekhaya futhi uphile uJesu Kristu uyakusindisa Anibona ukuthi uyaphila na uKristu uyaphila unguyezelo lomuhla naphakade yibani nokukholwa kuNkulunkulu nje bantwana yibani nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi kholwa nje ngaye yonke inhliziyo yakho Uma ukholwa konke kungenzeka Unesibo sokwethuka ukukhwehlela yilokho okukwenza ukhwehlele yimizwa yakho uyesaba ukuthi kukhona ukuthize okungalungile emphinjeni wakho kodwa akunjalo lapho uthola kwethuka yilapho ukhwehlela khona kakhulu leyo akusiyo into yakho enkulu nokho ukhulekela omunye umuntu wehlelwa ingozi akazange na indodana esiphendlele equlekile ingxenye uyesaba noma ngabe izofa noma ukuthize isindisiwe kodwa uyesaba kancane ukuthi ayikhulekelwanga kahle nje akunjalo na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile kulungile qhubeka izophuma kukho kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ungangabazi yibale kukholwa ngikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku yakhe na lokho kuyabangabazisa abantu lapho ngisho lokho angizisho ukuthi ngingumprofethi nje ngingowakhe umfo ngiyinceku yakhe umfowenu umzuzwana nje kukhona ukuthize okwenzekile ndawo ezithamelini hloniphani ngokuzithoba manje yilokho ke hloniphani ngokuzithoba ngempela futhi nikhuleke manje finyelela nje phezulu bese uthi Nkosi Jesu angikhathali ukuthi unesidingo sani uthi leyo ndoda ayingazi anginakhadi lomkhuleko angizokuba kulowo muqa womkhuleko ayingazi kodwa Nkosi uma nje uzongivumela ngithinte ingubo yakho khona-ke yiphendulele ngakimi Niyabonani nje ukuthi lokho akunjalo yini nje manje hloniphani ngokuzithoba ngempela asazani nomunye asazani uma lokho kunjalo kanjalo nje siphakamisa izandla zethu abantu bayabona kulungile siyizihambi komunye nomunye khona-ke kodwa uNkulunkulu sazi sobabili niyangikhola ukuthi ngiyinceku yakhe na manje isizathu sokuba ngisho lokho wangitshela nifundile mhlawumbe nayifunde incwadi yami senake nayifunde incwadi na wathi uma uthola abantu ukuba bakukholwe ukholwa ini na hayi ukukholwa mina ukuthi nginguye kodwa ukholwa ukuthi ungithumile niyabo uzofanele athole umuntu othize endawondawo niyabo ngakho unamanye amadoda ensimini amadoda amakhulu ngingomunye wamancane kodwa ingxenye yami encane ngithanda ukumenzela ukumkhombisa ukuzwakalisa kwami ngothando lwami ngaye ukuba ngibe nenhlonipho yokuzithoba ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke futhi ngeke ngamthanda ngaphandle kokunithanda nonke niyabo ngokuba angaqoka nginganithanda nonke kunokuba ngithande yena ngingaqoka ukuba nithande abantwana bami esikhundleni sokuthanda mina futhi mina ngingumzali ngicabanga lokho kuthiwani ngaye na manje wena uthi mfoti Branham wenzani na ngilindele ukubona ukuthi uzongitshelani uma engangitsheli lutho futhi ngifike nje ngibeke izandla phezu kwakho ubungakholwa noma kanjani na uzokholwa noma kanjani Ngabe izethameli beziyokholwa ngaleyo ndlela noma kanjani na nakho kufika nokho Ube nokuhlinzwa kubi impela akwenzi kahle uyesaba Wesaba umdlavuza manje uyakholwa ukuthi angangitshela ukuthi ukuhlinzwa bekuyini na ngiyakubona ukuhlinzwa bekuyinyongo ngiyakholwa kunjalo uyesaba uma ngingasho lutho ukuthi kuyini noma ngabe kuyikho uma uNkulunkulu ezokuvumela nje ube nokukholwa yilokho kuphela okudingayo akunjalo na kunjalo na uma ezongitshela ukuthi ungubani noma uvelaphi noma into ethize efana naleyo noma enye into empilweni yakho uzokholwa na ubungazenza ukholwe ngempela uyazi ukuthi angikwazi awusuye walapha ungowasendaweni ebizwa ngedowni I go back your heel, Jesus Christ. UNkosikazi Kelly manje buyele muva usuphulukisiwe uJesu Christ yakusindisa. You believe? Have faith in God. Don't doubt. uyakholwa na yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi lowo wesifazane ngabe lowo wesifazane usanda kuphulukizwa noma wakhulekelwa na lokho kukhanya bekukhona lapho nje esikhashane nesedlule khona lapho akade khona
Young man, you have a prayer card?
Othile khuleka nsizwa unali khadi lomkhuleko na uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe inceku yakhe na
You believe God will heal your friend? If I tell you what's wrong, will you believe it? Cancer.
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzomphulukisa umngane wakho na uma ngizokutshela ukuthi yini engalungile uzokukholwa na mdlavuza yiba lokukholwa futhi ukholwe manje uzosinda amen
The lady sitting right back here looking at me.
Inenekazi elihlezi khona emuva lapha lingibuka unenkathazo ngonyawo lwakho kwabangelwa ukuhlinzwa ugqoke izibuko izinwele ezinsundu uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na phakamisa isandla sakho kulungile ungaya ekhaya futhi uphile uJesu Kristu ukuphulukisile uyakholwa mnumzane na egameni likaJesu Kristu uhamba futhi uphulukiswe amen yiba lokukholwa manje ungangabazi Nenekazi unokuthile kungalungile ngeso lakho uma ngizokutshela ukuthi kuyini uzokholwa na ngomdlavuza uzokwemukela ukuphulukiswa kwakho na khona ke egameni lika Jesu Kristu hamba futhi uphulukiswe wonke umuntu akakhuleke manje yibani nokukholwa hey nangu omunye umdlavuza uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa dadewethu na woza ake ngibeke izandla phezulu kwakho ngenkathi ugcobo hamba manje futhi kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angakuphulukisa futhi kusindise leyo nkathazo yezinso isukile kuwe usahlezi lapho hamba futhi uphiliswe kholwa enkosini uJesu ngayo yonke inhliziyo yakho ungangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho kulungile uwozane nekazi uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na uNkulunkulu angayiphulukisa inkathazo yenhliziyo anikukholwa lokho na uyakholwa ukuthi eyakho iphulukisiwe na khona ke hamba ngendlela yakho ufuthi uthi ngiyabonga inkosi Jesu futhi usinde ubune inkathazo yamanenekazi kanti futhi nenkathazo yenhliziyo uyakholwa ukuthi sekuhambile na kulungile hamba ngendlela yakho futhi uthi ngiyabonga inkosi uphiliswe indoda engundanga yakho ifanele ibe nendlala encane inkathazo yokwethuka kodwa enye yezinto zakho ezinkulu ngumbulali leyo inkathazo yenhliziyo uyakholwa ukuthi uzokuphulukisa na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho hamba futhi uphile uJesu Kristu uyakusindisa woza ukholwa manje sawubonane nekazi uzaceka bikabi kodwa unethunzi phezu kwakho usibekelwe yithunzi lokufa ngumdlavuza umbulali uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na hamba futhi ngiyamkhuza lo devil kudadewethu egameni likaJesu Kristu sathane phuma kuye Ngiyisihambi kuwe nenekazi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi iyini inkathazo yakho na ubungakholwa na Awume kancane uhlezi khona lapho nenkathazo yesisu nomzane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakusindisa na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na Indoda nekhanda elimnyama umfo osemncane ogqoke iyembe elimhlophe ekhuleka lapho ne manje yilokho ke hamba uye ekhaya futhi udle manje yisisu esinokwethuka besikuvimbile uyamkholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyakwemukela ukuphulukiswa kwakho na sukuma uma ukholwa sukuma nje ngo kulungile hamba uye ekhaya uJesu Kristu yakusindisa uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa yini ngiyoba ngumprofeti wakhe inceku yakhe na isifo sakho sikashukela sizokushiya uma uzokholwa hamba uye ekhaya uphile uJesu Kristu uzokuphulukisa nenekazi unezinto eziningana ezingalungile ngawe kunjalo njengenenekazi elingangawe empeleni beliyoba nakho lokho kodwa into ofuna ngikhulekele inkathazo enhliziyo kunjalo unokwethuka inhliziyo buchakachaka lapho ulala phansi kuba kubi kakhulu kunanini ngakho manje uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaya ekhaya futhi uphile uJesu Kristu yakusindisa kuthiwani ngokukholwa na uhlezi lapho kuleso sihlalo esilula esigoqwayo angikwazi ukukuphulukisa unalo ikhadi lomkhuleko na uNkulunkulu angakusindisa uma uzokholwa ungeke wahlala lapho futhi uphile njengabanothoko ababehlezi esangweni bathi sihlaleleni lapha size sife na uxhumene nento ethize usekuxhumaneni naye manje uthinte ingubo yakhe uma nje bengingakwenza ukuba ukubone ubulawa ngumdlavuza kodwa uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uJesu Kristu uzokusindisa abanothoko bathi sihlaleleni lapha size sife na uma sihlala lapha sizofa uma uhlezi lapho uzofa sukuma egameni lika Jesu Kristu uye ekhaya futhi uphilisweke wonke lo ofuna ukukholwa kuye niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke na imani ngezinyawo zenu nonke futhi nemukele ukuphulukiswa kwenu phakamisani izandla zenu haleluya nangu omunye wesifazane sukuma esihlalweni sakhe sinamasondo bami yonke indawo macala onke phezu kwesakhiwo phansi lapha phansi phakathi lapha bayasukuma sukumani niphume ezihlalweni zenu ezinamasondo sukumani lokhu yindodana kaNkulunkulu phakathi kwenu uKristu umphulukisi sukumani niphakamise izandla zenu futhi nimnike udumo osi Jesu ngikhipha udeveli wokungabaza kulesi sakhiwo Phuma lapha Sathane ngikuphosela inselelo egameni lika Jesu Kristu.